the Son,
Blog
not the Holy
Radio.
Spirit. There came another universal invitation to enter the kingdom of God. And when you check the book of Revelation, chapter 5, verse
9,
I know today I'm going to open up the book of Revelation. We're beginning the book of Revelation tonight.
It's
going to be a big night here tonight. Make sure everybody bells up and be ready with your book and pen, because it's going to get very deep. Revelation chapter 5 verse 9 says, and they sang a new song saying, you are worthy to take the scroll and to open his seal, because you were slain and with your blood you purchased for God all persons from every tribe and language and people and nation. That is powerful. That is the basis of the universal invitation that Jesus gives, inviting everybody to enter the kingdom of God. And you see in verse 11, they make good of that invitation. And so the Lord is saying that heaven is where you belong. And if you read real quick the book of Revelation, chapter 21, verse 4, look at what it says. It says there will be no pain, no crying. So Revelation 7 also, many scriptures say that. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. For the old order of things has passed away. So the Lord is saying that heaven is good for you. He's encouraging everybody on the earth to prepare for the kingdom of heaven. There is nothing on this earth that has devastated life of all men other than the death that started from the Garden of Eden. And that's why it's very important for us to see God beckoning all humanity to enter the kingdom of heaven, where there is no pain, no mourning, no death, no crying, no sadness. So in heaven he says there is eternal life. The book of Isaiah 57, before we start, this is just a preamble for you. This is a preamble to encourage you, to see how the Lord is encouraging you to focus on the kingdom of heaven. Isaiah chapter 57 verse 15, this is what you find in heaven. For this is what the high and exalted one says, he who lives forever, whose name is holy, I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Look, the Lord is making an invitation for you to go and live with him. So contrary to what we saw happening in hell, in heaven instead you have eternal life and fellowship with God, living with God. And it says in the book of Romans chapter 6:23, that while in hell there is death, eternal death, the
They suffer eternal death. When you get there, you start dying eternally. But in heaven he says, there is eternal life. Romans chapter 6:23 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is the eternal life in Christ Jesus our Lord. Eternal life.
Hallelujah.
Hallelujah. So what is it that happens in heaven? If you look at the book of Revelation 14:13,
it says,
contrary to what happens in hell, which is eternal fire. In hell, it is eternal burning. But in heaven, it is eternal life.
Lakini mbinguni ni uzima wa milele.
Revelation 14:13 says,
kitabu cha Ufunuo 14:13 anasema,
then I heard a voice from heaven say,
ndipo nikasikia sauti toka mbinguni akisema,
write this,
andika,
blessed are the dead who die in the Lord,
wamebarikiwa wale wafao katika Bwana,
from now on,
tangu sasa kuendelea.
Yes.
Naam.
Says the Spirit,
asema Roho,
they will rest from their labor,
watapumzika kutoka katika taabu zao.
For their deeds will follow them there.
Kwa kuwa matendo yao yatawafuata huko.
So those going to heaven, they enter the rest of God.
Kwa hivyo,
where you rest.
Kwa hivyo, wale ambao wanaingia mbinguni wanaingia katika pumziko la Mungu, mahali ambapo kunapumzika.
While in hell, we saw it was unbelievable torment and unrest, no resting.
In hali kuna jehanamu tuliona kwamba ni mateso makubwa ya kutostahimili na hakuna kupumzika.
And in heaven there is revival worship before the throne. Multitudes gather before God and worship with worship. Luke 23:43 says, look at what happens. In heaven, in Luke chapter
23:43.
Luke 23:43 says, Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise.
So
while there is torment in hell, inside heaven is paradise, enjoying paradise. And so why has the Lord shown me the rapture of the church? And then sent me to you. Why has the Lord
Jehovah
lifted me up and asked me to look down? And when I looked down, I saw the exact moment the church left the soil.
It's
a tremendous vision of God. And remember, all these visions are for you. I am simply a vessel to transmit. Why did God show me the moment the church was lifting the soil, leaving the soil and lifting up? And they went left like this. Then they turned right and crossed right in front of me. And I saw that they were wearing brilliant white garments, glowing and glorious. Finest linen, bright and clean. And then they crossed and the cloud appeared next to me and opened like a door. And gold and glorious stairs were launched. And they climbed the stairs entering heaven.
Alafu wakavuka mbele yangu namna hii, na lo wingu likaja, alafu likafungua mlango namna hii, alafu ngazi za utukufu zikashuka, alafu wakapanda wakiingia mbinguni.
And they went without looking back. Nobody turned to look at me.
Na walienda bila kuangalia nyuma, hakuna yeyote ambaye aligeuka kuniangalia.
And then after that, the cloud covered them in the door to heaven closed.
Alafu baada ya hilo wingu likawafungia ndani, ule mlango wa mbinguni ukafunga.
January 15th. The year
2017.
The year when I changed the season in Kenya here.
Mwaka ambao nilibadilisha majira hapa Kenya.
Because the weatherman had announced drought, unbelievable drought They watched in a decade, they say, more than a decade.
Kwa sababu wale watabiri wa hali ya anga walikuwa wamesema ya kwamba kutakuwepo na kiangazi kibaya kabisa kwa zaidi ya miaka 10 walisema.
And then when I walked into the streets, many Kenyans rushed to me.
Halafu wakati nilipoingia katika barabara, Wakenya wengi walinikimbilia.
On Moi Avenue.
Katika barabara ya Moi Avenue.
And they flooded there, they said, pray for us.
Halafu wakafurika pale, wakasema ya kwamba tuombee.
Then I decided to stand on something there to lead them to the Lord.
Halafu nikaamua ya kwamba nisimame kwa kitu hapo niwaongoze kwa Bwana.
Many Kenyans came.
Wa Kenya wengi kabisa walikuja.
And blocked that road.
Halafu wakafunga hiyo barabara.
And they said, please pray for me, pray for us.
Wakasema kwamba tafadhali utuombee.
So when I was leading them to the Lord.
Hivyo wakati nilikuwa ninaongoza kwa Bwana.
Then they began to shout saying, please pray that the Lord brings rain.
Halafu wakati nilikuwa
we need rain.
Halafu wakati nilikuwa ninaomba wakaanza kupaza sauti na kusema kwamba tafadhali tunahitaji mvua, omba Bwana tulete mvua.
And that's when I spoke there, I said, now there will be rain.
Hapo ndipo nilizungumza pale nikasema kwamba sasa kutakuwa na mvua.
And that day it rained.
Na siku hiyo ikanyesha.
The rain began to fall all over the country, pastors running, recording on videos and sending it was such a revival.
Halafu mvua ikaanza kunyesha kote katika taifa, mambo wachungaji wakikimbia na kurekodi katika video ilikuwa mvua mkubwa.
The season changed instantly.
Majira yalibadilika mara moja.
At my word.
Kwa maneno yangu.
Meaning my words are the words of Yahweh himself.
Kumaanisha kwamba maneno yangu ni maneno ya Yahweh mwenyewe.
And then there was bumper harvest, a lot of big bags of maize all over the country.
Halafu kulikuwepo na mavuno tele kabisa, magunia mengi kabisa ya mahindi kote katika taifa.
And so that is the time at which the Lord showed me this vision.
Hivyo basi huo ndio wakati ambapo Bwana alinionyesha maono haya.
And I saw the glorious stairs of heaven.
Na niliona ngazi za utukufu za mbinguni.
I'm announcing to you to the church in Russia.
Ninawatangazia kanisa la Urusi.
That I have seen the coming of the Messiah.
Ya kwamba nimeona kuja kwa Masia.
It is time to prepare for that kingdom of the Messiah, the kingdom of God.
Ni wakati wa kujiandaa kwa ajili ya huo ufalme wa Masia, ufalme wa Mungu.
That's why the Lord has sent me to dissuade you from the worldliness that will only take you to hell.
Kwa sababu Bwana ameituma ili kwamba nipate kuwaondoa toka katika ulimwengu, dunia ambayo utawapeleka jehanamu.
And to encourage you now to take Jesus and be holy and be righteous and prepare for the kingdom of God.
Na nipate kuwahimiza sasa mpate kumchukua Yesu, mpate kuwa watakatifu na wenye haki na mtendao kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
We know in the book of Matthew chapter 8 verse 12, 11 and 12, from 10 to 12.
Tuje ya kwamba kwenye kitabu cha Mathayo kuanzia sura ya 8 kuanzia mstari wa 10 hadi 12.
He talked about this wonderful feast with Abraham, Isaac and Jacob before the Lord.
Anazungumza kuhusu karamu hii ya kupendeza na Abraham, Isaac na Yakobo mbele za Bwana.
And so the Lord is using all this to beckon humanity that they may love heaven, may like going to heaven.
Hivyo basi Bwana anatumia hii yote ili kwamba kuwatii binadamu ili kwamba wapate kupenda mbingu, wapate kuingia mbinguni.
In the book of Luke chapter 19 verse 17 it says, reigning with Christ, you will reign with Christ. God encouraging you and telling you that in heaven is better, much better than any other choice.
Hivyo basi kwenye kitabu cha Luka sura 19 anasema kwamba kutawala pamoja na Kristo, ya kwamba mtatawala pamoja na Kristo, anasema kwamba mbinguni ni mahali bora sana zaidi.
And that's why owing to that gravity.
Hivyo basi ndio sababu kuzingatia uzito huo.
That while in hell there will be torment eternal.
Ya kwamba wakati ambapo jehanamu kutakuwa na mateso milele.
In heaven there will be celebration eternally.
Na mbinguni kutakuwa na sherehe milele.
What a wonderful piece of news.
Je, ni habari njema namna gani?
That somebody may appear and invite you to a kingdom where there is celebration eternally.
Ya kwamba mtu aweza kuja na kualika katika ufalme ambapo kuna sherehe milele.
That's why you see the book of Colossians chapter 3, it says, begin to focus your life into heaven where Christ is seated with God. He encourages us when we are on the earth to focus on heaven. Focus in heaven.
Kwa sababu kwenye kitabu cha Kolosai sura ya 3 anasema ya kwamba tupate kuanza kulenga maisha yetu katika ufalme wa Mungu Baba mbinguni, mahali ambapo Kristo yupo.
And that's why in Matthew chapter 6 it says, therefore store up for yourself treasures in heaven where they are stored eternally. There are no moths, no rust, no thieves, meaning there is no loss, there is no plunder.
Kwa sababu anasema kwamba kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 ya kwamba tupate kuwekeza hazina zetu mbinguni, mahali ambapo zitakaa milele, ambapo hakuna nondo wala kutu wala uwezi.
There is no loss, you cannot lose there.
Mahali ambapo huwezi pata hasara huko.
God still encouraging mankind while they are on the earth to prepare for the kingdom of heaven. Nobody ever wants to be burned on fire, tormented eternally. Nobody on the earth.
Mungu akiwahimiza binadamu ya kwamba wapate kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, mahali ambapo kuna sherehe milele, mahali palipo bora zaidi. Hivyo basi hakuna mtu yeyote ambaye anataka kuingia jehanamu, hakuna yeyote kati duniani.
Nobody ever wanted to burn and be tormented in fire forever.
Hakuna mtu ambaye anataka
says in the book of Matthew, chapter 6:33, seek ye first the kingdom of God. God again encouraging mankind to seek the kingdom of glory. So with that small introduction about the goodness of heaven, I want us now to embark on tonight's message. And I say that while the center theme is the rapture of the church, that the Lord has sent me to come and announce to you the coming of the Messiah. But in the process of delivering that message of Yahweh, of the Lord everlasting to you, we have seen that there is a rich scholarship. There is a deep wisdom that comes when we go very deep at the same time, and the church grows and plants our roots very deep, our putrid roots in the Word. And so, blessed people, I want us to begin this journey step by step. Turn with me to the book of Revelation. So we are going, I'm going to try as much as possible because of the significance of this message. I'm going to try as much as possible to try to walk, to go through chronologically without losing anything, as much as possible, where possible. Because it will enrich the church. It will grow you. So turn with me the book of Revelation, wherever you are globally. Revelation chapter 1. That's where we are starting from. That's why I say, while my main message is the rapture of the church, the coming of the Messiah, I could have as well just rushed straight to Revelation chapter 4, verse 1 and 2. But I am finding it prudent that we begin chronologically, that you may grow in understanding this. So turn with me, blessed people, Revelation chapter 1, we start from verse 1. And in the process, we are going to meet the rapture of the church ahead. So there is nothing lost. You will have instead gained. And I will share a lot of visions that the Lord has shown me and visitations in the process of handling this book. Hallelujah.
Hallelujah.
And so step by step.
Kwa hile hatua kwa hatua.
Revelation chapter 1, verse 1. Hallelujah, finally.
Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Hallelujah, hatimaye.
Once you're all there seated in your homes with your sons and daughters and their notebooks, everybody's ready.
Mara tu mmekaa pale mko tayari kabisa, mkiwa mmekaa pamoja na wana wenu na mabinti zenu na vitabu.
Okay, sit in your homes, but it's all right. Once sit in your homes, let's begin, blessed people.
Mara tu mko katika maboma yenu, wacha tuanze watu wabarikiwa.
Revelation chapter 1, verse 1.
Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza, mstari wa kwanza.
And he says the following.
Anasema yafuatayo.
And I don't know how far we can go tonight. I'll try to push as much.
Sisi ni umbali gani ambao tutafika usiku wa leo, nitajaribu kusongesha kadri niwezavyo.
Because inside here is a treasure.
Kwa sababu hapa ndani kunayo hazina.
The treasure that will help you understand the time we are in as the nations of the earth.
Hazina ambayo itawasababisha mpate kuelewa majira tulimo ndani kama mataifa ya ulimwengu.
The time we are in as the church of Christ.
Majira tulimo ndani kama kanisa la Kristo.
And so, turn with me again, Revelation
1:1.
We can read all the way to verse 9, then I come back and start from verse 1 and now open up for you. Revelation chapter 1, verse 1, it says, the revelation from Jesus Christ. There you see right away from the beginning. It begins to center the revelation to Jesus Christ. And he says, the
revelation from Jesus Christ,
ufunuo kutoka kwa Yesu Kristo,
which God gave him,
ambao Mungu alimpatia,
to show his servant,
ili awaonyeshe watumishi wake,
what must soon take place,
mambo ambayo ni lazima yatukie hivi karibuni.
And so look at that.
Kwa hivyo tazameni hiyo.
He say,
anasema,
that God the Father, Jehovah my friend,
ya kwamba Mungu Baba, Jehovah rafiki wangu,
Jehovah the mighty God of Israel,
Jehovah Mungu mkuu wa Israeli,
Elohim,
Elohim,
God the Father himself,
Mungu Baba mwenyewe.
He says,
anasema,
that when Jesus came,
ya kwamba wakati Yesu alipokuja.
Wow, let me do this step by step.
Wow, wacha nifanye hii hatua kwa hatua.
It's very powerful. I've been waiting for a long time.
Hii ni nguvu kabisa, nimekuwa nikingoja kwa muda mrefu.
If you look at the book of Daniel chapter 7.
Ukiangalia kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7.
Turn with me there.
Tokeni pamoja nami pale.
Slihai ni Hebrew.
Slihai katika Kiebrania.
Disculpa en español. En español.
Katika Kispanyola.
Yes, so again, the book of Daniel chapter 7.
Kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7.
Once you get there, read with me verses 13 and 14 that you may understand what I'm about to describe in Revelation chapter 1.
Mara tu ukifika pale soma pamoja nami kwenye mstari wa 13 14 ili kwamba mpate kuelewa kile ambacho niko karibu kueleza kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
Kwanza
mstari wa 9.
As I looked, thrones were set in place.
Nilipotazama viti vya enzi vikawekwa.
And the ancient of days took his seat.
Naye mzee wa siku akaketi.
That is God the Father, the one that speaks with me every moment.
Huyo ni Mungu Baba, yeye ambaye huzungumza pamoja nami kila wakati.
The one that normally sends me to raise the cripples in your homes in this land of Kenya and abroad.
Yeye ambaye huwa ananituma ili kwamba nipate kuinua viwete wenu katika mababa yenu hapa katika taifa la Kenya na pia kote kote ulimwenguni.
The one that sent me to the earth to announce to you that the Messiah is coming.
Yeye ambaye amenituma duniani ili kwamba kuwatangazia kwamba Masiha yuaja.
And he says here.
Na anasema hapa.
Verse 9, before we go to 13, 14, verse 9 of Daniel 7.
Mstari wa 9 kabla tuende kwa 13, 14, kitabu cha Danieli sura ya 7.
Beautiful gospel here.
Injili ya kupendeza hapa.
And he says, as I looked, thrones were set in place, and the ancient of days, in other words, came and took his seat.
Anasema kwamba nilipoendelea kutazama viti vya enzi vikawekwa, na mzee wa siku akaketi. Kwa maneno mengine alikuja akaketi.
His clothing was as white as snow.
Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji.
This is one of those highest descriptions you will find in the Bible about God the Father, my friend.
Hii ni mojawapo ya vitambulisho vya ngazi ya juu kabisa kabisa ambayo utaipata katika Biblia kumhusu Mungu Baba rafiki wangu.
Very open and describing his hair and everything.
Ambaye anakuja kwa wazi kabisa na kuelezea kuhusu nywele yake na kila kitu.
Amazing. Daniel describes and puts here.
Yashangaza kabisa kwamba Daniel anaelezea na kuiweka hapa.
Many times I've told you when the ancient of days speaks with me, I cannot even describe.
Mara nyingi
I've not even described to you.
Mara nyingi nimewaambia kwamba wakati nimewaambia mara nyingi ya kwamba mzee wa siku anapokuja kuzungumza pamoja nami hata siwezi kuelezea.
And so I even gave you the example when he came very close, about 5 to 7 meters away from me, before the coronavirus, before that prophecy was fulfilled, when he came to tell me that it's going to happen now.
Hata niliwapatia mfano wakati ambapo alikuja karibu, wakati ambapo alikuja karibu sana nami yapata mita 5 hadi 7 umbali kutoka kwangu, wakati ambapo alikuja na kuniambia kwamba sasa virusi vya corona vinakuja kutendeka.
My prophecy that I gave December 1, 2015 is going to happen now. When he came to tell me that, I don't want to repeat this several. And so you can see that I could not even describe to you what I saw. But here, Daniel comes out very explicitly and describes his clothes as white as snow. And the hair on his head,
na nywele za kichwa chake,
white like wool,
nyeupe kama sufu.
And so thrones were set.
Kwa hivyo viti vya enzi viliwekwa.
And he says his throne was flaming with fire.
Na anasema kwamba kiti chake cha enzi kilikuwa kinawaka kwa miali ya moto.
And all his wheels were ablaze with fire.
Na magurudumu yake yote yalikuwa yanawaka moto.
So here he describes the throne set in place.
Kwa hivyo hapa anaeleza kuhusu enzi ikiwa imewekwa.
And then now,
alafu sasa,
when you come to verses 13 and 14 of Daniel 7, still the same Daniel.
Unapokuja katika kitabu cha Danieli 7 mstari wa 13 14.
The same Daniel 7. Verses 13, 14, blessed people. I don't have to repeat it separately.
Kitabu cha Danieli hicho 7 mstari wa 13 14.
It says, verse 13, in my vision at night.
Anasema mstari wa 13 katika maono yangu ya usiku.
I looked and there before me was one like a son of man.
Nilitazama na mbele yangu nikamwona anaye
heaven.
Kumaanisha kwamba Danieli ako mbinguni.
The Lord lifts him up into heaven in that vision.
Bwana anamuinua juu hadi mbinguni katika hayo maono.
And now Daniel is seeing events.
Na sasa Danieli anaona matukio.
At the throne of God.
Katika enzi ya Mungu.
Then now, once the ancient of days, God the Father, Elohim, Haver Shalim, my friend.
Na sasa mara tu wakati Mungu Baba, Elohim, Haver Shalim, rafiki wangu.
Once he has treated, then Daniel now sees the Messiah coming.
Mara tu anapoketi, sasa Danieli anaona Masihi akija.
Coming to the throne of God there.
Akija kwa enzi ya Mungu pale.
That is what Daniel is describing here.
Hapo hicho ndicho Danieli anaelezea hapa.
In my vision at night I looked and there before me was one like the Son of Man.
Katika maono yangu ya usiku nilitazama na mbele yangu nikamwona yeye anayefanana na mwana wa Adamu.
Coming with the clouds of heaven.
Akija pamoja na mawingu ya mbinguni.
You remember when the cloud lifted him up?
Mkumbuka wakati mawingu ilipomuinua juu.
Above Bethany.
Juu ya Bethania.
When he ascended after finishing the duty.
Wakati alipopaa juu baada ya kumaliza jukumu.
Remember he was taken by a cloud and the disciples were watching.
Kumbukeni kwamba alipelekwa juu na wingu na wanafunzi wake walikuwa wanatazama.
Very powerful blessed people.
Kwa hivyo hii ni nguvu kabisa watu wabarikiwa.
Because he's saying here.
Kwa sababu anasema hapa.
That one like the Son of Man coming with the clouds of heaven.
Ya kwamba mmoja anafanana na mwana wa Adamu akija pamoja na mawingu ya mbinguni.
He approached the ancient of days.
Akamkaribia huyo mzee wa siku.
So he saw the Messiah come approaching God the Father.
Kwa hivyo alimwona Masihi akimkaribia Mungu Baba.
He approached the ancient of days.
Akamkaribia huyo mzee wa siku.
And was led into his presence.
Na akaongozwa mbele zake.
So in other words, the angels, the archangels, the seraphim, the cherubim, they led fire into the presence of God the Father.
Hivyo basi kwa maneno mengine, malaika wakuu, maserafi, makerubi walimuongoza Masihi hadi katika uwepo wa Mungu Baba.
They led him into his presence.
Wanasema kwamba akamuongoza hadi mbele zake.
Verse 14. He was given authority and glory and sovereign power. This is now the coronation of the Messiah. The enthroning of the Messiah. God now enthroning him into his seat. He was given authority, glory, and sovereign power. And all nations and peoples of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. And his kingdom is one that will never be destroyed. I wanted to read for you that you may understand what happens in the book of Revelation chapter 1 verse 1.
Nilitaka kuwasomea hiyo ili kwamba mpate kuelewa kile ambacho kinatendeka kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza.
So again now, having seen how the Messiah comes before the Father inside heaven and is enthroned.
Hivyo basi sasa baada ya kuona jinsi ambavyo Masihi anakuja mbele za Baba ndani ya enzi mbinguni na kisha anaenzika.
But now the book of Revelation chapter 1 verse 1 it says.
Sasa basi kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema.
The revelation from Jesus Christ.
Ufunuo kutoka kwa Yesu Kristo.
Which God gave him to show his servants what must happen soon.
Aliyopewa na Mungu ili awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo ni lazima yatukie hivi karibuni.
To show his servants what must take place soon.
Awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo lazima yatukie hivi karibuni.
So he's telling us here.
Kwa hivyo anatuambia hapa.
That this book of Revelation.
Ya kwamba hiki kitabu cha Ufunuo.
Contains the revelation of God.
Imejaa ufunuo wa Mungu.
The revelation of God.
Ufunuo wa Mungu.
And when Jesus went up into glory.
Na mara tu wakati Yesu alipoingia juu katika utukufu.
You know, Jesus went up around maybe 33, I don't know, whichever time, but around that zone, A.D.
Majo ya kwanza.
32, 33 A.D. there, or 30, I don't know the exact time, but you can figure out.
Majo ya kwamba Yesu alipaa juu ya pata miaka 32 A.D. wakati huo.
So when Jesus went and was enthroned.
Hivyo basi wakati Yesu alipoenda na kisha kaenzika.
Then.
Hivyo basi.
A time come.
Wakati unakuja.
While he's there with the Father.
Wakati ambapo ako huko pamoja na Baba.
When now the Father, God the Father finally takes the revelation of God and gives to Jesus.
Alafu sasa Mungu Baba anachukua ufunuo wa Mungu na kumpatia Yesu.
And tells him to give to the church.
Na kumwambia kwamba apeane kwa kanisa.
As you are going to see.
Na kama vile mnaenda kuona.
The Lord Jesus also gives to the angels.
Bwana Yesu pia anawapatia malaika.
To give to the church.
Ili kwamba apeane kwa kanisa.
Very powerful. You must get this right from the beginning.
Ya nguvu kabisa lazima mpate hii sawa kuanzia mwanzo.
And he says the following.
Na anasema ifuatayo.
That God had the revelation. God the Father.
Mungu Baba.
The Almighty.
Mungu Mkuu Mwenyezi.
And then he came to Jesus.
Alafu akapeana kwa Yesu.
That Jesus should give the church.
Ili kwamba Yesu apeane kwa kanisa.
The first thing that you see right there is how central the church is in the heart of God the Father himself.
Jambo la kwanza ambalo muone pale ni jinsi ambavyo kanisa liko katika shina la kati katika moyo wa Mungu Baba.
How critically important the church is sitting in the heart of God the Father himself.
Jinsi ambavyo kanisa limeketi katika unyeti kabisa na umuhimu kabisa katika moyo wa Mungu Baba mwenyewe.
That God the Father gives that revelation to about the church, not about anybody else, the church, and gives to Jesus, that Jesus may give to the church.
Na kwamba Mungu Baba anapeana huo ufunuo kuhusiana na kanisa kwa Yesu Kristo, na Yesu Kristo anapeana kwa kanisa.
And he says,
na anasema,
the revelation from Jesus Christ,
ufunuo kutoka kwa Yesu Kristo,
which God the Father gave him,
aliopewa na Mungu Baba,
to show his servants,
ili awaonyeshe watumishi wake,
what must take place soon.
Mambo ambayo ni lazima yatukie hivi karibuni.
There are some key words there, I don't have much time to go through, but what must, he said, must take place, meaning God can guarantee you that this will happen.
Mambo yaliyonyeti pale anasema ya kwamba yale ambayo lazima yatendeke, kumaanisha ya kwamba lazima Mungu akapate kukuhakikishia ya kwamba hii lazima itendeke mbinguni.
Okay, you have just said it opposite, the other way around. The Lord is guaranteeing to you that this must happen.
Mungu anawahakikishia ya kwamba lazima hii itatendeka.
He said must happen.
Anasema kwamba hii lazima itendeke.
Then he says soon.
Anasema kwamba hii karibuni.
Which must soon. So there are two areas there. This will happen. God guarantees you, and he guarantees you, and soon.
Hii lazima itendeke. Mungu anawahakikishia na anawahakikishia kwamba hivi karibuni.
And this revelation is going to reveal God to us.
Na ufunuo huu unaenda kumfunua Mungu kwetu.
It is meant to reveal God to the church.
Inapaswa kumfunua Mungu kwa kanisa.
To reveal Jesus to the church.
Kufunua Yesu kwa kanisa.
And he's saying here.
Na anasema hapa.
And soon.
Na hivi karibuni.
The events of this prophecy will take place. Must take place.
Matukio ya unabii huu lazima yatendeke.
And he says.
Na anasema.
He made it known by sending his angel.
Alijulisha mambo haya kwa kumtuma malaika wake.
Look at that. Now the Lord Jesus sends now the angel with it.
Tazameni hii sasa, Bwana Yesu anamtuma malaika pamoja naye.
He made it known by sending his angel.
Alimjulisha mambo haya kwa kumtuma malaika wake.
To his bond servant John.
Kwa Yohana mtumishi wake.
Hallelujah.
Hallelujah.
So now you can see the chronology, how we end up with the book of Revelation, which is going to be very central in revealing the end time, why we are here, why the coronavirus, why all these happenings in life, why the announcement of the coming of the Messiah, why the cripples are walking like that, left and right every day.
Hivyo basi sasa mnaona mfululizo huo, jinsi ambavyo tunakuja sasa na kukipata kitabu
hicho. So this will help you, this will help you understand all that.
Hivyo basi hii itawasaidia mpate kuelewa haya yote, jinsi ambavyo hatimaye tunakuja na kupata kitabu cha ufunuo, jinsi ambavyo tuna virusi vya corona mkaelewa, na jinsi ambavyo viwete wanatembea mkaelewa, na jinsi ambavyo
hapana mpana... sio jinsi kwa nini viwete wanatembea saa hizi, kwa nini tangazo la kuja kwake Mesia inapewa saa hizi, kwa nini mambo yote corona inatendeka saa hizi, kwa nini sio jinsi, kwa nini tafadhali.
Mtaelewa kwa nini virusi vya corona vinatendeka sasa hivi. Mtaelewa kwa nini tangano la kuja kwa Masihi linatendeka sasa hivi. Mtaelewa kwa nini viwete wanatembea sasa hivi.
In a historic way that has not happened in the Bible.
Katika njia ya kihistoria kabisa ambayo haijatendeka katika Biblia.
And Kenya is the beneficiary.
Na Kenya ndio imefaidika.
And the church globally is the beneficiary.
Na kanisa kote kote ulimwenguni ndio imefaidika.
And the body of Christ is the beneficiary.
Na mwili wa Kristo ndio umefaidika.
And you Christians are the beneficiaries.
Na ninyi wa Kristo ndio mnafaidika.
So he says.
Kwa hivyo anasema.
That this revelation is given by God the Father to Jesus.
Ya kwamba ufunuo huu umepeanwa na Mungu Baba kwa Yesu.
That Jesus may give his servants. May give to the church.
Ili kwamba Yesu Kristo apate kupeana kwa utumishi.
And it says that Jesus gives the angel who now gives to John.
Alafu sasa anasema kwamba Yesu anapeana kwa malaika ambaye sasa anampatia Yohana.
And so he says.
Kwa hivyo anasema.
He made it known by sending his angel to his servant John.
Alijulisha mambo haya kwa kumtuma malaika wake kwa Yohana.
Who testified to everything he saw.
Ambaye anashuhudia kuhusu kila kitu alichoona.
Can we even stop there for a moment because I've said so much right there.
Naweza kumea hapo kidogo kwa sababu nimesema mengi kabisa pale.
First of all, what has come out very clearly.
Kwanza kabisa kila ambacho kimejitokeza wazi kabisa.
Is that everything Jesus gave about this revelation came from God the Father.
Ni ya kwamba kila kitu ambacho Yesu alipeana kuhusiana na ufunuo huu ulitoka kwa Mungu Baba.
And God the Father gave him that he may keep the church.
Na Mungu Baba alimpatia ili kwamba apate kupeana kwa kanisa.
And that is so powerful.
Na hiyo ni nguvu. nguvu kabisa.
And he says,
na anasema,
that he also gave the angel that gave to John.
Ya kwamba pia alimpatia malaika ambaye alimpatia Yohana.
Who testifies on everything he saw.
Ambaye anashuhudia kuhusiana kila kitu alichoona.
But that is so central, blessed people.
Lakini hii ni nyeti kabisa watu wabarikiwa.
Because in other words,
kwa sababu kwa maneno mengine Biblia hii inatuambia
that everything Jesus ever gave,
ya kwamba kila kitu ambacho Yesu aliyoipeana,
always came from God the Father,
kila wakati ilitoka kwa Mungu Baba.
And that therefore defining the faithfulness of the unmatched obedience of Jesus to the Father, messenger of the Father, messenger of the covenant of God.
Hivyo basi hiyo inaelezea kuhusiana na ule uaminifu wa utiifu ambao huwezi kulinganishwa kwa Yesu Kristo kwa Mungu Baba.
So everything Jesus gave came from the Father.
Hivyo basi kila kitu ambacho Yesu alipeana ilitoka kwa Baba.
In John chapter 12.
Kwa kitabu cha Yohana 12.
Verse 49 he says the following.
Mstari wa 49 anasema ifuatayo.
He says.
Anasema.
Once you get there, John, we read together. John chapter 12, 49. That's why I say this is very deep.
Mara tu mkifika kwani tusome pamoja kitabu cha Yohana 12 na pia ndio sababu nilisema kwamba hii ni ya bilini sana.
For I did not speak on my own.
Kwa maana sisemi kwa ajili yangu mwenyewe.
On my own authority.
Kwa mamlaka yangu mwenyewe.
The other version said that.
Tafsiri zingine zinasema hivyo.
For I did not speak on my own.
Kwa maana sikusema kwa mamlaka yangu mwenyewe.
But the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken.
Bali Baba aliyenituma aliniamuru ni nini cha kusema na jinsi ya kukisema.
And so when we see in the book of Revelation chapter 1.
Kwa hivyo wakati ambapo tunaona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza.
Verse 1, that God the Father gives Jesus the revelation that Jesus should give the charge, should show the charge, to let them know what must happen, what's about to happen soon.
Mstari wa kwanza ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe anapeana ufunuo kwa Yesu Kristo, ili kwamba Yesu Kristo apeane kwa kanisa, ili kwamba kuwafahamisha kile ambacho kiko karibu kutendeka hivi karibuni.
When you see that happen, then you know that that has been the mode of operation between God the Father and the Messiah.
Mkiona hiyo ikitendeka basi mwajua ya kwamba hiyo ndio imekuwa mbinu ya utendakazi kati ya Mungu Baba na Masia.
Even the salvation you receive.
Hata wokovu mliopokea.
Came from God the Father.
Ulitoka kwa Mungu Baba.
Remember when the Lord was calling.
Kumbukeni wakati ambapo Mungu alikuwa anaita.
The time the Lord was saying you must now go to them.
Wakati ambapo Mungu alikuwa anasema kwamba sasa lazima uende kwao.
And showing me that I'm going all over the world and preaching and sweating and spreading all over the earth.
Na kunionyesha kwamba ninaenda kote kote kila dunia kila mahali duniani na kutoa jasho kabisa na kutoa.
All over the earth. They used me the details. I give a lot of details.
Na kote kote ulimwenguni na kulikuwepo na vipenge hasa kabisa.
Remember at that time God the Father himself.
Kumbukeni kwamba kwa wakati huo Mungu Baba mwenyewe.
He came and wrote on the wall for me on the wall. Isaiah 43 verses 11 and verse 1.
Alikuja akaniandikia katika ukuta kitabu cha Isaya 43 mstari wa 11 na mstari wa kwanza.
We can read it here tonight.
Tunaweza kusoma hapa usiku wa leo.
That you may understand that relationship between the Father and Jesus.
Ili kwamba mpate kuelewa uhusiano huo kati ya Baba na Yesu.
In other words, the relationship between God the Father and you the church.
Kwa maneno mengine uhusiano kati ya Mungu Baba na nyinyi kanisa.
Then you will get to understand the complex, intricate relationship between Jesus and God the Father.
Hivyo basi mtapata kuelewa ule uhusiano ule wa kindani sana zaidi kati ya Mungu Baba na Yesu Kristo.
When Jesus says the Father and I are one.
Wakati ambapo Yesu anasema kwamba Baba pamoja nami ni kitu kimoja.
That is very profound and very powerful.
Hiyo ni vilindi kabisa na ya nguvu sana.
But the scripture he wrote for me, which I want to use to, for this explanation tonight.
Lakini andiko ambalo aliniandikia ambalo nataka kutumia kwa ajili ya maelezo haya usiku wa leo.
Is Isaiah 43 verse 11. And remember, he wrote with his hand. I saw his hand write. He first put something like plexiplastic, which is translucent, transparent almost. Like this shield that you use when you want to shield gamma rays, or you want to shield x-rays. That kind of thick plexiplastic that used to shield radiation, for example.
Kitu hiki cha plastiki kama plastiki ambacho unaweza kuona kwa ndani.
And then he wrote in white.
Alafu akaandika katika weupe.
Isaiah 43.
Isaiah 43.
Verse 11.
Mstari wa 11.
And verse 1.
Na mstari wa kwanza.
And in that particular order.
Na katika mpangilio huo hasa.
That exact order.
Mpangilio hasa kabisa.
And so when I read it, and it was intended to be read in that order.
Na ilikusudiwa ya kwamba ipate kusoma katika mpangilio huo.
And so when I read read Isaiah 43 verse 11, it says the following.
It
says, I am the Lord.
Anasema, mimi, nam, mimi, dimi, Bwana.
And apart from me, there is no Savior.
Na zaidi yangu, hakuna mwokozi.
This is now the Lord God, the Father himself.
Huyu sasa ni Bwana Mungu Baba mwenyewe.
And he's saying he is your Savior.
Na anasema kwamba yeye ndiye mwokozi wenu.
And that's why even the salvation we receive, it is God the Father who owns the covenant of redemption.
Kwa sababu hata wokovu ambao tuliupokea ni Mungu Baba ambaye ndiye mmiliki wa agano la ukombozi.
And then he gave it to Jesus to bring to us.
Halafu akampatia Yesu atuletee.
Hallelujah.
Hallelujah.
It is God the Father.
Ni Mungu Baba.
That crafted, designed the covenant of redemption.
Ambaye alitengeneza lile agano la ukombozi.
And he came to Jesus.
Na akampatia Yesu.
That Jesus may bring us.
Ili kwamba Yesu atuletee.
So when you believe in Jesus.
Kwa hivyo wakati unapoamini Yesu.
You can then now enjoy the covenant of eternity that Jesus has with God the Father.
Hivyo basi sasa unaweza kufurahia lile agano la umilele ambao Yesu yuko nayo pamoja na Mungu Baba.
But for me in this case then I just use this scripture because he's saying he is the Savior.
Yes.
God the Father is the Savior, the owner of salvation.
Lakini nimetumia tu andiko hili ili kwamba kuadhirisha ya kwamba Mungu Baba yeye ndiye mwokozi, yeye ndiye mmiliki wa wokovu.
But for my case, remember he added verse 1, so after the 11 then verse 1.
Lakini sasa mwakumbuka katika kauli yangu, kesi yangu aliongeza mstari wa kwanza.
Okay, it says verse 1 of Isaiah 43 says, but now this is what the Lord says.
Kitabu cha Isaya 43 mstari wa kwanza unasema kwamba lakini sasa hili ndilo asemalo Bwana.
He who created you, O Jacob.
Yeye aliyekuumba, E Yakobo.
He who formed you, O Israel. Remember now, he's addressing the two prophets.
Yeye aliyekuhukulu, E Israeli. Kumbukeni sasa anazungumza na manabii wake wawili.
And he has written in the sky, on the wall.
Na ameandika katika ukuta.
And he covered with another plexiglass.
Na akafunika na plastiki nyingine.
I can give a 9-hour sermon on how God protects his word.
Ninaweza kuwapatia mafundisho ya masaa 9 jinsi ambavyo Mungu hulinda neno lake.
So you see, verse 11 was actually he introducing himself.
Bwana kwamba katika mstari wa 11 alikuwa yeye akijitambulisha.
And then verse 1 now is the calling.
Halafu sasa mstari wa kwanza ndio mwito.
But now this is what the Lord says. He who created you, O Jacob.
Yeye aliyekuumba, E Yakobo.
He who formed you, O Israel.
Yeye aliyekuhukulu, E Israeli.
Fear not. Do not be afraid.
Usiogope.
Do not fear.
Usiogope.
For I have redeemed you.
Kwa maana nimekukomboa.
I have summoned you by name.
Nimekuita
wewe. This is now the calling, remember. Verse 11 was him introducing himself. Who it is that has visited in that room and written in the sky that day.
Nimekuita wewe.
On the wall, rather.
Nimekuita wewe kwa jina lako. Kumbukeni ya kwamba mstari wa kwanza ilikuwa kujitambulisha yeye mwenyewe. Nani ambaye alikuwa ametembelea katika chumba hicho na kuandika katika ukuta.
So, verse 1 now is the calling. Say, listen to me, Jacob. Listen to me, Israel. He who created you, Jacob. He who formed you, Israel. I have summoned you. I have called you by name. Fear not. And from today on, don't fear anything. Because I have called you on this mission.
Mstari wa kwanza huwa sasa ndio mwito. Anasema ya kwamba usiogope, E Yakobo. Yeye aliyekuumba, E Yakobo. Yeye aliyekuhukulu, E Israeli.
I have summoned you by name.
Nimekuita wewe kwa jina lako.
And you are mine.
Wewe u wangu.
Remember the Lord never calls anybody Israel.
Kumbukeni ya kwamba Mungu hamwiti mtu yeyote tu Israeli.
But anyhow.
Lakini hata hivyo.
I wanted to use that to open it up for you.
Nilitaka kutumia hiyo ili kwamba kuwafungulia.
That you may understand.
Ili kwamba mpate kuelewa.
That the relationship between Jesus and the Father has been exactly like this one that is laid out here in Revelation chapter 1 verse 1.
Ya kwamba uhusiano kati ya Yesu na Mungu Baba umekuwa kama huu hasa kabisa ambao umewekwa hapa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza.
And you see that eventually everything we receive from Jesus actually is the Father talking to us.
Na mnaona kwamba hatimaye kila kitu ambacho tunapokea toka kwa Yesu hakika ni Mungu Baba anayezungumza nasi.
Tumekuwa tukipokea.
Kila kitu ambacho tumekuwa tukipokea toka kwa Yesu ni Mungu Baba ambaye anazungumza pamoja nasi.
So sometimes people try to trivialize the gospel.
Kwa sababu wakati mwingine watu wanajaribu kuchukulia kimzaa injili.
Because Jesus himself says that everything I've spoken with you is not my own, has come from the Father. John 17, verses 7 and 8. We're just on verse 1 of Revelation chapter 1.
Kitabu cha Yohana sura ya 17, mstari wa 7 na 8. Bado tuko kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza, mstari wa kwanza.
It says, now they know that everything you have given me
anasema kwamba sasa wanajua kwamba kila kitu ambacho umenipatia
comes from you.
Yatoka kwako.
Again, Jesus again and again establishing that everything he has given to the church has come from the Almighty himself, God the Father himself, not less.
Tena Yesu akithibitisha tena na mara tena na mara tena ya kwamba kila kitu ambacho amepeana kwa kanisa imetoka kwa Mungu Baba Mwenyezi, sio toka kwake mwenyewe.
Verse 8 of John 17 it says.
Mstari wa 8 kitabu cha Yohana 17 sema.
For I give them the words you gave me.
Kwa kuwa maneno yale ulionipa nimewapa wao.
And they accepted them.
Na wameyapokea.
They knew with certainty that I came from you.
Na kujua kwamba kwa kweli nimetoka kwako.
And they believed that you sent me.
Na wameamini kuwa wewe umenituma.
I pray for them.
Ninawaombea wao.
I'm not praying for the world.
Mimi siuombei ulimwengu.
But for those you have given me.
Bali wao ambao umenipatia.
So they are yours.
Kwa sababu wao ni wako.
That reminds you of John chapter 10 when he says that the sheep that are his are those that the Father has given to him in his hand.
Hii inanikumbusha kwenye kitabu cha Yohana sura 14 mstari wa 10.
John chapter 10, please.
Hii inanikumbusha kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 wakati ambapo anasemea kwamba kondoo ambao umenipatia katika mikono yake wametoka kwa Mungu Baba.
That again yake. It says that the sheep you have given in my, me in my hand belong to you.
Ya kwamba kondoo ambao umenipatia katika mikono zangu ni milki yako.
And so this is a very powerful unveiling of the gravity of the salvation you are walking in. Because he's saying that everything Jesus ever brought us came from the Father. In Revelation 1:1, that's the first thing that shoots out. You see it also in the book of Daniel chapter 2. Turn with me there. I said this is a very rich message on a Wednesday night. Very powerful, blessed
people.
Daniel chapter 2, 28-29. I said it's very, very deep. I wish I can go faster. Daniel chapter
2, 28-29,
it says. He says, as your majesty was lying there. Okay, 28. Let me begin 28. 28 says, once I get to read, but there is a God in heaven who reveals revelation. But there is a God in heaven who reveals mysteries. And so he's referring to God the Father. Because he's saying in the book of Revelation chapter 1 verse 1 that this is the revelation of Jesus Christ, that God the Father gave him to reveal to the church. So you can tell that ever since the Messiah ascended and he was enthroned, we've seen in Daniel chapter 7, verses 13 and 14. So we don't know how long it took. But it looks like the Lord was in heaven for some time. Because the book of Revelation is only written later. So it looks like the Lord was seated at the throne with the Father for some time. Then when the fullness of time comes, then he that knows even the day and the hour.
Hivyo basi onekana kwamba Bwana alikuwa pamoja na Mungu Baba mbinguni kwa kitambo fulani kadhaa, alafu sasa wakati timilifu, wakati ulipowadia, yeye ajue siku na saa.
Then he decided now to give the revelation to Jesus.
Alafu sasa akaamua kupeana ufunuo kwa Yesu.
And then the Lord Jesus now gave to the church.
Alafu sasa
time at which this book of Revelation is written, you can almost tell the time span between when he ascended and throned and when he was given the revelation by his Father. You can almost tell. That's the beauty of this book. The book of Revelation is the one that's going to open up everything you have been reading in all the other scriptures in the Bible. It's the one that is going to help you to understand why you watch what you see in the news. That you may know the time, why things are happening now. And so, again, he says very clearly here, but there is a God in heaven who reveals mysteries. He has shown King
Nebuchadnezzar
what will happen in the days to come. Your dream and visions that pass through your mind as you were lying in the bed.
Mungu Baba, yeye ndiye mwanzilishi wa ufunuo.
19, verse 9, it says,
Kitabu cha nasema,
then the angel said to me,
ndipo malaika akaniambia,
write this.
Andika.
So you remember the angel sent to talk with him. Then God the Father takes the revelation, gives to Jesus. Jesus gives to the angel. The angel gives to John.
Mwakumbuka, Mungu Baba anachukua ufunuo, anampatia Yesu Kristo, na Yesu Kristo anampatia malaika, na malaika anampatia Yohana.
So the angel, then the angel say to me,
ndipo malaika akaniambia,
write this.
Andika haya.
Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb.
Wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo.
Then he finishes by saying, these, he added, these are the true words of God Yahweh.
Halafu anamaliza kwa kusema kwamba naye akaongeza kusema haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu Yahweh.
So that again is another place where he's telling you that all this has come from God the Father himself.
Hivyo basi hapa tena ni mahali pengine.
These are the words of God the Father himself.
Hapa ni mahali pengine ambapo anawaambia kwamba haya yote ni maneno ya Mungu Baba mwenyewe.
And if you turn to Revelation 22 verse 6,
na ukigeuka kwenye kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 6,
he says the following.
Anasema yafuatayo.
The angel said to me,
kisha yule malaika akaniambia,
these words are trustworthy and true.
Maneno haya ni ya kuaminika na kweli.
The Lord, the God who inspires the prophets.
Bwana Mungu wa roho za manabii.
Sent his angel to show his servant the things that must take place.
Alimtuma malaika wake kuonyesha watumishi wake yale ambayo lazima yatendeke hivi karibuni.
Again, he's making reference to God the Father.
Tena anamrejelea Mungu Baba.
So now we are beginning to understand.
Hivyo basi sasa tunaanza kuelewa.
That the revelation is actually from God the Father. That is just how much God the Father has the church in his heart, at the center of his heart.
Ya kwamba ufunuo hakika unatoka kwa Mungu Baba. Hivi ndivyo ambavyo Mungu Baba ameliweka kanisa katika shina la kati la moyo wake.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so blessed people.
Kwa hivyo watu wabarikiwa.
This is such a powerful time.
Huu ni wakati wa nguvu kabisa.
Again, back to Revelation chapter 1, verse 1.
Tena turudi kwenye kitabu cha ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza.
The Lord laying out some very important principles to you as you prepare for the coming of the Messiah.
Bwana akiweka wazi kabisa kanuni ambazo ni za muhimu kabisa kwa ajili yenu.
Mnapojiandaa
kwa ajili ya kuja kwa Masihi, jambo la kwanza, uchumbe ule uzito wa wokovu huu.
Number two, that the salvation you have is seated at the center of the heart of God.
Jambo la pili, wokovu mlionao umeketi katika shina la kati la moyo wa Mungu.
Number three, that he gives that revelation that you may prepare, you may understand things that are going to happen, happening, that you may prepare to enter heaven.
Jambo la tatu, anapeana wokovu huu ili kwamba mpate kuelewa mambo
and then he says,
alafu anasema,
again, I go back to Revelation chapter 1 verse 1 with you. The revelation from Jesus Christ, which God gave to him to show his servants what must soon take place.
Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza, ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu ili awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo ni lazima yatukie hivi karibuni.
He made it known by sending his angel to his servant John.
Alijulisha mambo haya kwa kumtuma malaika wake kwa Yohana mtumishi wake.
Who testifies to everything he saw.
Ambaye anashuhudia kuhusu kila kitu alichoona.
The word of God.
Hilo ni neno la Mungu.
And the testimony of Christ.
Na ushuhuda wa Yesu Kristo.
Jesus Christ.
Yesu Kristo.
That is very powerful right there. We cannot even move from there yet.
Hiyo ni nguvu kabisa moja kwa moja pale hata tuwezi kusonga toka pale.
He's saying.
Anasema.
That when God the Father took the revelation and gave to Christ Jesus, our Lord and Savior.
Ya kwamba wakati ambapo Mungu Baba alichukua ufunuo huo na kumpatia Yesu Kristo Bwana wetu na Mwokozi wetu mbarikiwa.
And then he told him to give to the church that they may understand the things they see.
Halafu akamwambia kwamba akapate kuichukua na kupeana kwa kanisa ili kwamba wapate kuelewa mambo wanayoona.
And know what is coming.
Na kujua mambo ambayo yanakuja.
And that the church must, the most important reason, objective, must now use that to prepare.
Na kanisa lengo kuu kusudi kuu ya kwamba pate kutumia hiyo kujiandaa.
Prepare for what? For the coming of the kingdom of God.
Kujiandaa kwa ajili ya nini? Kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa ufalme wa Mungu.
And he's saying,
na anasema,
in the process now he describes John who is receiving it. He's saying, John who testifies on everything he saw.
Katika hatua hiyo sasa anamtambulisha Yohana. Yohana ambaye anaipokea. Anasema kwamba Yohana ambaye anashuhudia kuhusu kila kitu alichoona.
You and I know one thing.
Ni wewe na mimi tunajua kitu kimoja.
That of all the original disciples that walked with Jesus.
Ya kwamba kati ya wafuasi wote wa mwanzo ambao walitembea pamoja na Yesu,
John was actually called the most beloved disciple, the disciple that Jesus loved most.
Yohana aliitwa mfuasi aliyependwa sana, mfuasi ambaye Yesu alimpenda sana zaidi.
So you can tell.
Hivyo mnaweza tambua.
When they used to sit even at dinner.
Wakati ambapo walikuwa wanakaa hata wakati wa chakula cha jioni.
Jesus sat and they all sat around him.
Yesu aliketi alafu wote wakakaa kumzunguka.
You can tell who it is that used to sit at his foot, at his feet, and lean his back on the Lord's leg.
Kuna kutambua ni nani ambaye alikuwa anakaa miguuni pake alafu kuegeza mgongo wake katika miguu za Bwana hapa.
That was the disciple Jesus loved most, John.
Huyo alikuwa mfuasi ambaye Yesu alimpenda sana zaidi, Yohana.
But now you can begin to get a little glimpse as to why Jesus loved him most.
Lakini mnaweza kuanza kupata kionjo kidogo kwa nini Yesu alimpenda sana zaidi.
The Lord Jesus being God.
Bwana Yesu akiwa Mungu.
He had seen already the role that John was going to play.
Alikuwa ameona tayari lile jukumu wajibu ambayo Yohana ataweza kutekeleza.
He was seeing that John was the one going to receive the revelation that Jesus would receive and write this book.
Alikuwa anaona ya kwamba Yohana ndiye ambaye atapokea ule ufunuo ambao Yesu ataupokea
kutoka kwa Baba.
Kutoka kwa Baba kitabu.
That from the Father, Jesus was going to receive the God, and then Jesus would give it to John and trust it with John and trust him with it.
He
must be somebody trusted so much to be given that.
Ya kwamba toka kwa Mungu Baba, Yesu ndiye atapokea ufunuo huo toka kwa Mungu Baba.
Okay. Alikuwa anaona kitambo hata wakati hajaenda msalabani ya kwamba huyu disciple ambaye alisema anampenda sana ndiye yule atachukua ufunuo ambao atapata kutoka kwa Baba, atampatia, atamtrust, atakuwa na atamtrust alafu ataandika vizuri, atahifadhi vizuri na ataielekeza vizuri.
Ya kwamba hata kabla Yesu aende msalabani tayari alikwisha ona ya kwamba yu wakati ambapo Mungu Baba atampatia Yesu Kristo ufunuo, Yesu Kristo atachukua huo ufunuo alafu ampatie huyu Yohana ili kwamba apate kumwamini na kumsadiki.
So you can tell when he says the most beloved disciple, you can tell what the Lord meant, what the Lord had seen. You can see that he had seen that John was going to be given a very noble role at the end of it all. And so, exiled in
Patmos.
He was now the senior most figure in the church. By the time he was receiving this revelation. And John, the most beloved disciple of Jesus.
Just
listen to me here. There is a reason I'm deriving all this towards the rapture of the church. Because it's all geared at one thing, that you may prepare for the kingdom of God. But I've decided to be more luxurious with you, to offer more, that you may also pick important nuggets here and there along the journey. Then he's saying very clearly. He's saying, John, who testifies on everything he saw, and the word of God and the testimony of the Christ. Clearly. At his age, he had preached the gospel and stood with the gospel to the extent now of persecution, being persecuted. And he was now exiled in the island of Patmos, somewhere around Greece there. And so when he says that given to the disciple John, the servant John, who testifies to everything he saw. You can just imagine for yourself. As John was receiving this, the things John saw, beginning with the vision itself, if you take it back, John saw Jesus Christ of Nazareth preaching the gospel. John sat and listened to the preachings of the Christ. One-on-one Christ preaching in earthly ministry. John heard it. He sat in that audience.
Moja kwa moja, Yohana alisikiliza Yesu Kristo akihubiri katika misheni yake ya kidunia.
You can imagine what John saw. John saw Jesus calm the sea.
Mnaweza kuelewa kile ambacho Yohana aliona. Yohana aliona Yesu akituliza bahari.
John saw Jesus resurrect Lazarus.
Yohana alimwona Yesu akimfufua Lazaro.
You can imagine what this statement means here. Why the Lord says to the one that testifies on everything he saw.
Mnaweza kuelewa kile ambacho kauli hii inamaanisha.
The wealth of the testimony of the church. That is what I'm trying to raise here. And there is another church here also that has taken all these things John wrote and everything in the Bible. And she's seen things. She's seen the cloud and creepers, the neutron stars. I am coming to you.
John
saw everything. I know you're jumping up and down. John saw everything. John saw Jesus preach the gospel, walking on the dusty roads, and winning the souls. John saw Jesus calm the ocean, the sea. John saw Jesus resurrect the day. Resurrect Lazarus. The widow's son. John saw things. John saw Jesus raise cripples from the dust, from the ground, and the cripple that was really crippled, really, really stand up and start learning to walk and balancing. John saw all that.
Yohana aliona Yesu akiinua viwete toka katika mavumbi, toka kwenye udongo, alafu kiwete ambaye alikuwa kiwete kabisa kabisa, akaanza kuinuka na kujisawazisha na kutembea. Yohana aliona hayo yote.
You can imagine the message the Lord is transmitting just out of that statement alone. The wealth of the testimony the church ought to behold now. John saw Jesus open deaf ears also.
Yohana alimwona Yesu akifungua masikio ya viziwi pia.
John saw Jesus open blind eyes.
Yohana alimwona Yesu akifungua macho ya vipofu.
John saw Jesus convert water into wine.
Yohana alimwona Yesu akibadilisha maji kuwa divai.
John saw the authority of Jesus when he walked in the presence of demon-possessed people, and demons said, "We know you. Thou art the Holy One of God. Have you come? Have thou come to torment us before the appointed time?" John saw that.
Yeah.
The authority of the Christ.
Yohana aliona mamlaka ya Kristo wakati ambapo Yesu alitembea na kwenda mahali ambapo kulikuwa na watu waliokuwa dawa mapepo na wale mapepo wakapiga nduru na kulia ya kwamba tuwakujua.
Wenye mapepo. Mapepo ndio yakatambua Yesu yakasema, tunakujua wewe ndiye mtakatifu atokaye kwenye Mungu. Je, umekuja kututorment, kututesa wakati saa ijafika? Hast thou come to torment us before the appointed time? John saw the demons recognize Jesus, his authority, and fear him and say, "Please, don't take us here, throw us this side."
Mapepo, Yohana aliona mapepo yakiweza kutambua mamlaka Yesu Kristo, na kisha mapepo haya akasema kwa sadani, usitupeleke upande huu, bali tutupe upande huu.
John saw Jesus walking on water.
Yohana alimwona Yesu akitembea juu ya maji.
John saw Jesus multiply bread and fish.
Yohana alimwona Yesu akizidisha mkate na samaki.
John saw Jesus Christ travailing from God.
Yohana alimwona Yesu Kristo akisumbuka kwa ajili ya Mungu.
John also went to the mountain among the three beloved, and John saw Jesus transfigured, so he saw the glory of the Christ.
Yohana pia aliona mlimani miongoni mwa wana ambao walikuwa pale wakati Yesu ambapo alitukuzwa, hivyo basi aliona utukufu wa Yesu Kristo.
John saw Jesus cleanse leprosy.
Yohana alimwona Yesu akitakasa ukoma.
John saw Jesus engage with the enemies of God and win the battle in the argument to the Pharisees.
Yohana alimwona Yesu akikibiliana katika yale mabishano na maadui wa Mungu, alafu Yesu akashinda vile vita.
John saw Jesus hungry and looking for any fruit from a fig tree, and there was nothing. Then he cursed the tree, and he instant the tree withered and dried out.
Yohana alimwona Yesu akiwa na njaa akijaribu kutafuta tunda lolote toka katika mti wa mtini, alafu wakati ambapo hakuona tunda lolote toka katika mti,
he cursed the tree.
Wakati ambapo hakupata tunda lolote katika mti wa mtini,
John was among those that were shocked when that tree dried up.
Yohana alikuwa miongoni mwa wale ambao walishtuka na kushangaa wakati mti huo ulikauka na kunyauka.
John saw Jesus travailing in Gethsemane, the garden of Gethsemane, and heavy drops falling to the soil, heavy, not small drops, of sweat like blood, pop, living stains of blood.
Yohana alimuona Yesu Kristo akisumbuka kabisa katika bustani la Gethsemane, na yale matone makubwa ya jasho kama damu yakidondoka na kuanguka kwenye udongo.
John saw Jesus crucified.
Yohana alimuona Yesu akisulubishwa.
And John saw Jesus resurrected.
Na Yohana akamuona Yesu aliyefufuka.
And they started fellowship.
Alafu akapana kushiriki.
John saw Jesus ascending to glory.
Yohana alimuona Yesu akifaa kwenye utamu.
So you can imagine the testimony of the church, the wealth of the testimony of the church that God is raising here.
Hivyo basi mnaweza kuanzia ule utajiri wa ushuhuda wa kanisa ambao Mungu anakuweza hapa.
God is saying,
Mungu anasema,
there should have never been any other religion on the earth.
Ya kwamba haipasi kuwepo na dini nyingine duniani popote pale.
If the church was to walk right with God, the wealth of our testimony alone is what she's supposed to be testifying about, testifying on what she has seen.
Iwapo kanisa lingetembea sawa kabisa na Mungu, hivyo basi ule utajiri wa ushuhuda wake tu peke yake ndio ambao ulimwengu upasa kuumeona.
But look at on your screen, Aaron Kipchirchir.
Lakini tazameni katika runinga zenu.
So we come to the cloud in one second.
Kabla tuje kwa wingu kwa sekunde moja.
Look at on your screen, Enoch Odhiambo.
Tazameni katika runinga zenu, Enoch Odhiambo.
Look at on your screen, Nana Chek, South Sudan.
Tazameni kwenye runinga zenu, Nana Chek, South Sudan.
Look at on your screen, the cloud of God.
Tazameni katika runinga zenu, the wingu la Mungu.
Look at on your screen, the commanding of heaven to open in Lima, Peru.
Tazameni katika runinga zenu, kuamrisha kwa mbingu kufunguka kule Lima, Peru.
Someone to move from the ground like this.
Mtu kusonga katika uli katika ardhi udongo namna hii.
Where doctors and specialists are saying it's not possible in this life to lift him up.
Mahali ambapo madaktari na wale wataalamu walikuwa wamesemea kwamba haiwezekani katika maisha haya kumuinua.
And then stand up and walk at one command.
Alafu asimame na kusimama kwa mawe moja. Na kunaye Aaron Kipchirchir.
And there is Nana Chek.
Na kunaye Nana Chek.
Look at Nana Chek.
Tazameni Nana Chek.
Look at what you have in your screen.
Tazameni kile ambacho mnaona katika runinga zenu.
And get up and start walking like that.
Alafu asimame na kuanza kutembea namna hiyo.
Kuna Odokano. There is Miriam Wanjiru.
Kuna Miriam Wanjiru.
There is Dorcas Simiyu.
Kuna Dorcas Simiyu.
everything. He is talking here about the wealth of the testimony of the church that walked right with God. You should not be looking for anything else. If you are walking right with God, look at Dorcas Simiyu in Kitale. Look at from where she could not even crawl. Look at those legs behind there. Her feet when she's going on her knees. With the stick. That is the stick she's holding there. If they show you well, that's the stick she's holding there. She's holding a stick. And look at her feet. And then at one command, like the power of the blood of Jesus, she's walking. Bishops have rushed there to celebrate.
No.
Look at the wealth of the testimony of the church. That is what God was raising here. Look at Miriam Wanjiru. The hospital said, forget it, she'll never walk. Miriam Wanjiru.
Miriam Wanjiru.
But look what happened at one decree. That the director of medical services himself had to run there to see them for themselves because they know these patients. They know these patients. And it's such a shock. Look at Beatrice Atieno. The legs were like ropes, all of a sudden strong and supporting the body. Do you understand the testimony of Jesus that the church ought to be spoiled for choice with now? And John saw everything, including resurrection of Jesus. And this church has also seen the cloud of God. The cloud of God descend when I called God, and then in the eyes of all God came. Hallelujah.
Hallelujah.
And look at the commanding of heaven in Lima, Peru.
The
testimony of this church also ought to have been quite wealthy. Hallelujah.
Hallelujah.
And publicly, openly, aloud, commanding God in heaven, please, God, we are waiting for you to open heaven and bring rain. And then, wow, instant.
Worship.
And if the Lord is telling us here of the wealth of the testimony that the church beholds.
12.
He says, who testifies to everything he saw? Have you testified on everything you've seen? As a Christian. Let's try to move because we are stuck in verse 1 and 2.
It
says, that is the word of God and the testimony of Jesus Christ. And
he
says, verse
3,
that blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. This is amazing.
He
is now saying, that when God the Father seated on his throne, when the time arrived for God the Father now to give the revelation of God to the church, he took that revelation of God and he gave it to Christ Jesus, that Christ Jesus may give his bond servant the church. And Jesus now gives it to the angel who gives now to the church. He says here that that was a blessing from God himself, that God had prepared for the church. If there is anything that is coming out very clearly tonight, is the centrality of the church in the heart of God. I am talking about the Almighty. God Almighty. The church is so central in his heart that he even sent Jesus to die for you. And then he says that when the time to give revelation that the church may prepare for the kingdom of God, then he gave that revelation to the church as a gift, as a blessing to the church. That's why he says in Revelation chapter 1 verse 3, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. And blessed are those who hear it.
Hallelujah. Hallelujah.
And it says, and blessed are those who hear it and take it to heart.
And
take to heart what is written in it. Because the time is short. The time is there. That is so powerful right there. What is the Lord saying there? He's saying this book of Revelation everybody must read. It is such a blessing. Because I said in this book you see the Lord revealing the person of the Christ, the authority of the Christ, the kingdom of God that is coming. This is very powerful here. Because he says, blessed is the one who reads it aloud. And blessed are those that hear it also, the one who hears it. And blessed are those who take it and put it to heart. So
he's
talking about reading it aloud and hearing it and putting it in your heart. Isn't that the center of the gospel? Hallelujah.
Hallelujah.
In the book of Psalm 1, turn with me there. Turn with me the book of Psalm, chapter 1.
Psalm 1.
Very powerful hour in the church. I don't have time. Always I don't have time. Hallelujah. And that's why I told you, if we can reach verse 9, that will be a milestone. I'm trying. I'm going to try.
Or
verse 10, or verse 8, whichever. But we need to try.
Have you
heard You've seen what I've been keeping for you for a long time as we were preparing the church, as you were being prepared from other scriptures. It says here,
anasema hapa,
in this version I'm reading, it says,
kwenye tafsiri hii ambayo nasoma asema,
we can, verse 2, the book of Psalm chapter 1, verses 2, it says, Psalm chapter 1, turn with me there, we read together.
Gaukani pamoja nami kwenye kitabu cha Zaburi sura ya kwanza mstari wa pili.
Verses 1 and 2.
Mstari wa kwanza na wa pili.
It says, blessed is the one who does not walk in step with the wicked.
Anasema kwamba heri mtu yule ambaye hatembei pamoja na waovu.
Or stand in the way that sinners take.
Wala kusimama katika njia ya wenye dhambi.
Or sit in the company of mockers.
Au kuketi katika baraza la wenye mizaha.
Verse 3 says.
Mstari wa pili asema.
But whose delight, in other words, blessed is the one whose delight is in the law of God.
Kwa maneno mengine, bali amebarikiwa yeye ambaye hufurahia sheria ya Bwana.
And who meditates on his law day and night.
Naye huitafakari hiyo sheria mchana na usiku.
Very powerful is defining the blessedness of God.
Ya nguvu kabisa anatambulisha baraka za Mungu.
Those who are blessed, he says.
Wale ambao wamebarikiwa asema.
He says.
Anasema.
Are those that delight in the word of God, the law of God.
Ni wale ambao wanafurahia katika neno la Mungu, sheria ya Mungu.
And he says.
Na anasema.
And then they delight in meditate, meaning they put in their heart and meditate on it all the time, day and night.
Alafu anasema ya kwamba wanafurahia kumaanisha ya kwamba katika kuitafakari sheria ya Mungu wanaichukua alafu kuiweka katika mioyo yao usiku na mchana.
Did you understand what the Lord is saying in the book of Revelation chapter 1?
Je, mmeelewa kila ambacho Bwana anasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza?
Verse 3, when he says blessed are those who read it aloud and those who hear it and those who keep it in their hearts.
Mstari wa tatu, wakati ambapo amesema ya kwamba wamebarikiwa wale wasomao kwa sauti na pia kuisikia na pia kuitia katika mioyo yao.
Luke chapter 11 verse 28.
Kwenye kitabu cha Luka 11 mstari wa 28.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
We will read together again.
Tusome pamoja tena.
He says.
Anasema.
He replied.
Akajibu.
Blessed rather are those who hear the word of God and obey.
Wamebarikiwa zaidi wale wanaosikia neno la Mungu na kulitii.
So what is the Lord saying here in the book of Revelation chapter 1 verse 3?
Hivyo basi je, ni nini ambacho Bwana anasema hapa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa tatu?
He's saying that when he gave this revelation to the church, God the Father, the Almighty, he gave this revelation as a gift
anasema,
to the church.
Anasema kwamba wakati ambapo Bwana Mungu Mwenyezi alipopeana ufunuo huu kwa kanisa, alipeana huu ufunuo kwa kanisa kama zawadi.
And he says, it was meant, then he's encouraging you now, that you may read it, and when you read it, you may also take it and put it in your heart. He says, then you are blessed. So this book is to be read, and everything in it is to be inculcated in your life, in other words.
No.
The instruction he gives is to be used for your living.
Na anawahimiza.
To change your living.
Anawahimiza, anasema ya kwamba, yeyote ambaye anayasoma, na baada kuisoma, kuitia katika moyo wake, anasema ya kwamba huyo mtu amebarikiwa. Hivyo basi anamaanisha ya kwamba, hii kitabu unapoisoma, inapaswa kuingia katika moyo wake, kubadilisha maisha yako.
He says, blessed are those who read it aloud.
Anasema ya kwamba wamebarikiwa wale wanaosoma kwa sauti.
These words of prophecy.
Haya maneno ya unabii.
And he says, blessed are those.
Anasema ya kwamba wamebarikiwa wale.
Who hear it.
Wanaosikia.
And blessed are those that are after hearing, keep it in their heart.
Na anasema ya kwamba wamebarikiwa wale. Baada ya kuisikia wanaitia katika mioyo yao.
Meaning this word should change your life, work your life, and transform you. There is a powerful instruction there. God is keeping the present day church that have not taken the word to transform their lives.
Kumaanisha ya kwamba wakati ambapo unasoma hili neno na kuisikia na kuiweka katika moyo wako, inapaswa kubadilisha maisha yako kikamilifu. Hivyo basi kuna maagizo yaliyonyeti kabisa ambayo Mungu anapeana kwa kanisa ambao hawajasoma neno hili na kuyaweka katika maisha yao na kuyabadilisha maisha yao.
Hallelujah.
Hallelujah.
He says.
Anasema.
That the word of God.
Ya kwamba neno Mungu.
Is meant to be read.
Lapaswa kusomwa.
And then to be heard.
Halafu kusikiwa.
And kept in the heart.
Na kuwekwa katika moyo.
That we may meditate on it day and night.
Ili kwamba tupate kuitafakari usiku na mchana.
And that the word word will should change our life, will change our life. In Matthew chapter 7,
turn
with me there, verse
24.
Matthew chapter 7,
24.
It says the following. 28. Therefore, everyone who hears these words of mine, and now we know that the words of Jesus are the words of God the Almighty Himself. You now see how God Almighty has a direct impact on your life and walk.
Because
has a direct impact on your life. I don't know the word, actually, whether it's the right one there.
He
has a direct effect on your life. And so anyway, bless the people. He says, verse 24, Matthew 7, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
Kitabu cha Mathayo sura ya 7:24 nasema ya kwamba kwa hiyo kila mtu asikie haya maneno yangu na kuyatenda ni kama mtu yule mwenye busara aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba.
Hallelujah.
Hallelujah.
Meaning the words of God.
Kumaanisha kwamba maneno ya Mungu
are meant to be received.
Inapaswa kupokelewa.
And they are meant to transform your life, your way of life.
Na inapaswa kubadilisha mtindo wako wa maisha.
To build your life on the rock.
Kujenga maisha yako katika mwamba.
That is the blessedness was defining over there.
Hiyo ndio baraka ambayo alikuwa anaeleza kuhusu pale.
And he's asking this generation.
Na anauliza hiki kizazi.
When you have read the prophecy of God.
Wakati ambapo umesoma unabii wa Mungu.
Talking about the coming of the Messiah.
Akizungumza kuhusu kuja kwa Masia.
Has that prophecy transformed your life?
Je, unabii huo umebadilisha maisha yako?
Has it changed your life?
Je, umebadilisha maisha yako?
1 Corinthians chapter 1 verse 6 says.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza 6 asema.
I told you it's quite deep. If I'm to bring everything on board, it's very extensive.
Niliwaambia kwamba ni vilindi kabisa iwapo nitaleta kila kitu basi ni refu sana zaidi.
But you need it in this age.
Lakini mnahitaji katika majira haya.
Because the time is over.
Kwa sababu wakati umekwisha.
And only the word can build you for the coming of the kingdom of God.
Na ni neno
tu, coming of the Messiah.
Na ni neno tu ambalo laweza kukujenga kwa ajili ya kuja kwa Masiha, kuja kwa ufalme wa Mungu.
1 Corinthians chapter 1 verse 6 says.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6 anasema.
We read together.
Tusome pamoja.
God does confirming our testimony about Christ among you.
Kwa sababu ushuhuda wetu kumhusu Yesu umethibitishwa ndani yetu na Mungu.
The Lord is talking about the living word.
Bwana anazungumza kuhusu neno lililo hai.
That the word we have is from God the Father.
Ya kwamba neno ambalo tuko nalo limetoka kwa Mungu Baba.
And his purpose is to transform our life, to transform us totally.
Na kusudi lake ni yapasa kubadilisha maisha yetu kikamilifu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And after transforming our life.
Na baada ya kubadilisha maisha yetu.
And then now.
Alafu sasa.
You are supposed to walk in that way.
Mnapaswa kutembea katika njia hiyo.
That is the blessedness that this book brings.
Hiyo ndio baraka ambazo kitabu hiki kinaleta.
And he goes on to say.
Na anaendelea kusema.
In verse 4 now.
Kwenye mstari wa 4 sasa.
Before we begin verse 4, can we take a 5-minute break?
Kabla tuanze mstari wa 4, tuchukue pumziko la dakika 5.
And remember my target is verse 10 maybe.
Na kumbukania kwamba lengo langu ni mstari wa 10 pengine.
So we'll try to push up.
Hivyo basi tutajaribu kusonga.
But we're taking a short break, 5 minutes.
Lakini tunachukua pumziko fupi la dakika 5.
When we come back, we are going to go right in. This is an extended service.
Tutakaporudi tangia moja kwa moja, hii ni ibada iliyorefu.
An extensive service.
Ibada iliyorefu.
Jesus loves you.
Yesu anawa.
Now you understand.
Sasa mwelewa.
The book of Revelation.
Kitabu cha Ufunuo.
How central that you understand every word written there. Every word written in there.
Jinsi ambavyo ni nyeti na muhimu kabisa mwelewa kila neno ambalo limeandikwa mle ndani.
And live according to it.
Na kuishi kufuatana nayo.
Jesus loves you.
Yesu anawapenda.
Thank you.
Asanteni.
Usara unani tosha.
welcome back to our midweek service tonight. So let us continue, blessed people. And we are trending number one on Twitter globally. And number one in 9 nations. That is the record. And trending in 15 nations. This is really the right platform at which to, from which to receive you and reach you. And so, and number one in the Russian Federation. Very, very powerful, blessed people. But let us move on now to verse 4, blessed people. And it says in verse 4. He says, John.
Anasema Yohana.
To the seven, he sends greetings to him and says, to the seven churches in the province of Asia.
Anasema kwamba kwa makanisa saba yaliyoko Asia.
Remember the seven churches we talked about?
Kumbuka yale makanisa saba tuliyozungumza kuhusu.
And we say that when you put them together, you see each one of them, the Lord was addressing a particular issue in their walk with him.
Na tuliona ya kwamba wakati ambapo unachukua kila moja wapo unaona kwamba Bwana alikuwa anazungumzia swala hasa kabisa katika kila moja wapo.
One of the, some of them he said they are dead.
Wengine yanzo alisema kwamba wamekufa.
Some have fallen away from their first love.
Wengine wameanguka toka katika upendo wao wa kwanza.
Some of them love the world like the church in Laodicea.
Wengine wanapenda ulimwengu kama kanisa la Laodicea.
Each one of them had an issue and the commendation, some of them, and the judgment that the Lord said would happen if they don't repent.
Hivyo basi kila mmoja wao ilikuwa na swala na wengine walikuwa na pia sifa na pia kuhusiana na hukumu ambayo Bwana alisema kwamba watapokea iwapo watatubu.
And you see very clearly that the Lord in so doing is addressing the body of Christ you see on the earth today.
Na hivyo basi kwa wazi kabisa unaona kwamba Bwana kwa kufanya hivyo anazungumza na mwili wa Kristo ambao unaona duniani sasa hivi.
He's talking about all of you.
Anazungumza kuhusu ninyi wote.
And you see that message is very pertinent now.
Na unaona ya kwamba ujumbe huo ni muhimu sana zaidi sasa hivi.
And so in verse 4, if we are to advance, blessed people.
Hivyo basi unaona kwamba katika mstari wa 4 kama tutaendelea watu wabarikiwa.
To the seven churches in the province of Asia.
Anasema kwamba kwa makanisa saba katika mkoa Asia.
Again now, I said in totality, finally representing you the church.
Na nilisema kwamba kikamilifu sasa ikiwakilisha ninyi kanisa majira ya kanisa.
Grace and peace be unto you.
Neema na amani iwe kwenu.
Grace and peace to you.
Neema na amani iwe kwenu.
From him who is.
Kutoka kwake yeye aliyeko.
And who was.
Aliyekuwako.
And who is to come.
Na atakaye kuja.
And from the seven spirits before his throne.
Na kutoka kwa wale roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi.
And from Jesus Christ.
Na kutoka kwa Yesu Kristo.
Who is the faithful witness.
Ambaye ni shahidi mwaminifu.
The firstborn from the dead.
Aliye mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu.
And the ruler of the kings of the earth.
Ambaye yeye ndiye mtawala wa wafalme wa dunia.
That alone is so much I've said there in the two verses 4 and 5.
Hiyo peke yake ni mengi sana ambaye nimesema hapa katika hiyo mistari miwili mstari wa 4 na wa 5.
You see, verse 5 ends with such a blessed assurance to you.
Mwana ya kwamba mstari wa 5 inamalizika na tumaini lililo na hakikisho kwenu.
Because he says.
Kwa sababu anasema.
Who is the firstborn from among the dead, meaning he has defeated death on your behalf.
Ambaye ni mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu kumaanisha kwamba ameshinda kifo kwa niaba yenu.
And it says the ruler of the kings of the earth.
Na anasema kwamba mtawala wa wafalme wa dunia.
Meaning he is the king of all kings.
Kumaanisha kwamba yeye ndiye mfalme wa wafalme wote.
So that is amazing.
Hivyo basi hiyo yashangaza.
So in other words he's saying here that no matter your situation on the earth.
Kwa hivyo kwa maneno mengine anasema hapa ya kwamba haijalishi hali yako duniani.
No matter how terrible the situation is on the earth. From nation to nation, kingdom to kingdom, all over the world.
Haijalishi jinsi ambavyo hali ni mbaya kabisa duniani, toka katika ufalme hadi ufalme mwingine, ufalme hadi ufalme mwingine, na taifa hadi taifa jingine, kote kote duniani.
He's giving you some blessed hope and assurance.
Anawapatia tumaini lenye baraka na hakikisho.
That nonetheless,
ya kwamba hata hivyo,
our Lord Jesus,
Bwana wetu Yesu,
is the ruler of all the kings of the earth, is above them.
Yeye ndiye mtawala wa ufalme wote wa duniani.
He that is routing for your interest.
Ya kwamba ye ambaye anafanya kazi kabisa
kwa Shukulikia tafadhali is very easy. I don't understand why today is.
Ye ambaye anashughulikia kuvutiwa kwenu, mapendeleo yenu.
He that is routing is advocating for your interest.
Ye ambaye anashughulikia ile ambayo
fighting for your interest.
Anapigania ile vitu ambavyo mnapenda.
He is the king over all the kings you see in the world.
Ye ndiye mfalme juu ya falme wote ambao mnaona duniani.
He is saying.
Anasema.
That should give you hope.
Ya kwamba hilo linapaswa kuwapatia tumaini.
That if Jesus is the king over all the kings on this earth.
Ya kwamba ikiwa Yesu yeye ndiye mfalme juu ya falme wote duniani humo.
The king over all the kingdoms of this earth.
Falme juu ya falme zote za dunia hizi.
Then because this book ends with victory on the side of Jesus.
Hivyo basi kwa sababu kitabu hiki kinaishia na ushindi upande wa Yesu.
That even you now should have hope that victory is going to be yours.
Ya kwamba hata ninyi mwapaswa kuwa na tumaini ya kwamba ushindi utakuwa wenu.
That you are going to walk in the victory of God.
Ya kwamba mnaenda kutembea katika ushindi.
No matter how terrible things are.
Haijalishi mambo ni magumu na mabaya.
You are going to be victorious.
Mnaenda kushinda.
No matter how terrible things are.
Haijalishi mambo ni mabaya namna gani.
Hallelujah.
Hallelujah.
Bila kuzingatia vile mambo yako saa hizi. Lakini kuna ushindi ambalo luaja. Kuna ushindi ambao lazima utaichukua kwa maana Yesu ndiye mshindi. Anasema kwa maana hapa yeye ndiye mfalme wa ufalme zote na pia wa wafalme wote. Kwa hivyo yeye akupiganie falme wa juu ya wafalme wote wa dunia nzima. Kwa hivyo sasa kama yeye ndiye mkuu kiasi hiyo, wewe pia sasa utapata ushindi wake. Hallelujah.
Hallelujah.
That's what he's saying. Can you tell them that, please?
Ite ndicho anasema. Anasema ya kwamba bila kuzingatia ubaya ama chochote kile hapa duniani. Yes,
it doesn't matter what is going on right now, dear.
Bila kuzingatia chochote ambacho kinaendelea hapa duniani.
But because Jesus is the king of all the kings of the earth.
Lakini kwa sababu Yesu yeye ndiye mfalme juu ya falme wote duniani.
Then we know that now we are on the victorious side.
Hivyo basi sasa tujue kwamba tuko upande wa ushindi.
So that is one thing I wanted to pull out from there.
Kwa hivyo hicho ndicho kitu kimoja ambacho nilitaka kutoa pale.
But in verse 4 there are big things he has said here.
Lakini kwenye mstari wa 4 kuna mambo makubwa ambayo amesema pale.
He is saying grace and peace.
Anasema kwamba neema na amani.
The grace we received.
Neema tuliyopokea.
And the peace of God.
Na amani ya Mungu.
Comes to you, he said to you.
Inasema kwamba iwe kwenu.
From him who is.
Kutoka kwake yeye aliyeko.
And who was.
Aliyekuwako.
And who is to come?
Na atakayekuja.
Who is that he's describing here?
Je, ni nani huyo ambaye anatambulisha hapa?
Do you really know the salvation you behold, where it comes from?
Je, kwa kweli mwanzo wa kwangu mliobeba umetoka wapi?
Do you really know the gravity of the salvation that is in your heart?
Je, kwa kweli mwanzo uzito wa wokovu ambao uko katika mioyo yenu?
Because he's saying.
Kwa sababu anasema.
The grace and peace that come to you.
Ya kwamba neema na amani ambayo inakuja kwako.
Is from him who is.
Inatoka kwake yeye aliyeko.
And who was.
Aliyekuwako.
And who is to come.
Na atakayekuja.
Who is this?
Je, huyu ni nani?
He's talking about.
Anayezungumzia kumhusu.
And this tonight will change your understanding. And you will fear Jesus.
Na hii usiku leo itabadilisha ufahamu wenu nanyi mtamwogopa Yesu.
You realize that you can never understand Jesus.
Mtakumbuka kwamba kamwe hamwezi kumtambua Yesu.
You realize that the relationship Jesus has with the Father cannot be understood in this life.
Mtatambua kwamba uhusiano ambao Yesu Kristo ako nao pamoja na Mungu Baba hauwezi kufahamika katika maisha haya.
He says from the grace from him who is.
Anasema kwamba neema kutoka kwa yeye aliyeko.
And who was.
Na yeye aliyekuwako.
And who is to come.
Na yeye atakayekuja.
Who is this.
Je, huyu ni nani.
This is God the Father Yahweh himself. My friend Yahweh himself.
Huyu ni Mungu Baba Jehovah Yahweh rafiki wangu mwenyewe.
The terrible God of Israel himself.
Mungu wa kutisha wa Israeli mwenyewe.
He is the one described in this scripture.
Yeye ndiye ambaye anatambulishwa katika andiko hili.
As the one who is.
Kama yule ambaye aliyeko.
Who was.
Aliyekuwako.
And who is to come.
Na atakayekuja.
And he raises a very important question there now.
Na anakuweza swali la muhimu kabisa pale sasa.
Because we knew that Jesus is the one coming.
Kwa sababu tulijua kwamba Yesu ndiye ambaye anakuja.
Hallelujah.
Hallelujah.
And then now says that the Almighty himself is also coming.
Alafu sasa anasema kwamba yeye aliyekuja.
He is the one to come.
Yeye ndiye sasa anakuja, yeye ndiye asikujaye.
And then he says.
Alafu anasema
from the seven spirits.
Yako
his throne.
Walioko mbele ya kiti cha
enzi. That is God the Father himself.
Huyo ni Mungu Baba mwenyewe.
That is the Almighty himself, the Almighty.
Huyo ni Mungu mkuu mwenyezi mwenyewe.
That is God Almighty himself.
Huyo ni Mungu mkuu mwenyezi mwenyewe.
The God of our Lord Jesus Christ.
Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo.
That is the Father himself we are referring to here.
Huyo ni Baba mwenyewe ambaye tunamaanisha hapa.
And this is so powerful.
Na hii ni nguvu kabisa.
Because he says.
Kwa sababu anasema.
That he.
Ya kwamba yeye.
Who is.
Ambaye aliyeko.
And who was.
Na aliyekuwako.
And who is to come.
Na atakayekuja.
In other words.
Kwa manano,
he's describing the everlasting God himself.
Kwa maneno mengine anatambulisha Mungu wa milele mwenyewe.
The eternity of God himself.
Umilele wa Mungu mwenyewe.
The eternality of God, if you want to put it in better English. The eternality of God is describing God the Father and his eternality. That he is eternal and eternal.
Anatambulisha Mungu Baba mwenyewe na umilele wake. Ya kwamba yeye ni milele na umilele na umilele daima.
The book of Psalm 90.
Kitabu cha Zaburi 90.
I told you.
Niliwaambia.
If I had time.
Kama ningekuwa na wakati.
I tell you.
Nawaambia.
The book of Psalms 90.
Kitabu cha Zaburi 90.
We are reading verse 2, it says.
Tunasoma mstari wa pili asema.
Describing him, God Almighty. His everlasting nature. His eternality.
Akimtambulisha Mungu mkuu mwenyezi asili yake ya umilele.
It says Psalm 90 verse 3 says, before the mountains were born.
Kitabu cha Zaburi 90 mstari wa pili asema kabla ya kuzaliwa milima.
And you all you brought forth the whole world.
Au hujaumba dunia.
From everlasting to everlasting you are God.
Tangu umilele hata umilele wewe ni Mungu.
That is what you see him describing over there. In the book of Revelation chapter 1 verses 4 and 5.
Hiyo ndio ambayo unaona akitambulisha pale kwenye kitabu cha Ufunuo. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 4.
He is describing the eternality of God.
Anatambulisha umilele wa Mungu.
This is very powerful that in this book now is also raising to you the eternity of God the Father.
Hii ni nguvu kabisa ya kwamba pia kwenye kitabu hiki anawaelezea kuhusu umilele wa Mungu Baba.
What a blessed assurance to you.
Ni hakikisho lenye baraka namna gani kwenu.
And he goes on to say.
Na anaendelea kusema.
That the one from again and from the seven spirits he says.
Na kutoka kwa wale roho saba asema.
Before his throne.
Walioko mbele ya kiti cha enzi.
Very shortly you are going to understand how the agenda of the church is very central before God Yahweh.
Kwa muda usio kwa mrefu, mnaenda kuelewa jinsi ambavyo agenda la kanisa ni nyeti kabisa mbele za Bwana Yahweh.
Because you are going to see that these seven spirits are actually sent to the church.
Kwa sababu mnaenda kuona kwamba hawa roho saba kwa hakika wanatumwa kwa kanisa.
The seven spirits.
Hawa roho saba.
But first of all, the eternality of God.
Lakini kwanza kabisa umilele wa Mungu.
The book of Isaiah 43 verse 11, 1 we saw already.
Kitabu cha Isaiah sura 43 mstari wa 11 na 1 tuliona tayari.
That I, even I am the Lord.
Ya kwamba mimi na mimi ndimi Bwana.
And apart from me there is no savior.
Na zaidi yangu hakuna mwokozi.
And it says in 1 Timothy chapter 1.
Na anasema kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza.
Stand with me there.
Tukani pamoja nami pale.
1 Timothy chapter 1.
Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza.
Then we'll get there, we read verse 17.
Halafu tukifika pale tusome mstari wa 17.
It says.
Anasema.
Now to the King Eternal.
Basi kwa mfalme wa milele.
He is now describing the eternality of God.
Sasa
what a mighty thing to worship an eternal God. The other gods are wood and temporary.
Sasa anatambulisha umilele wa Mungu.
You are the supreme God who enjoys eternality. He is eternal. And is inviting you to eternal life. You cannot invite someone to an eternal life you don't have or you are not living. How powerful to the church.
Nitakuwa namna gani kumwabudu Mungu wa milele kwa sababu zile miungu zingine ni mbao tu na mifupa, lakini ninyi mnaye Mungu wa milele ambaye anatawala kuanzia milele hadi wa milele. Je, ni nguvu namna gani kwa kanisa?
Because he can give you eternal life. He is already living it.
Kwa sababu anaweza kuwapatia uzima wa milele, tayari anaishi huo umilele.
Why go to other gods?
Kwa nini muende kwa miungu zingine?
That is saying.
Halafu anasema.
Now to the King Eternal.
Basi kwa mfalme wa milele.
Immortal, invisible, the only God.
Asiye na mwisho, asiyeonekana, aliye Mungu pekee.
Be honor and glory forever and ever. Amen.
Apewe heshima na utukufu milele na milele. Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Talking about about the eternality of God.
Akizungumza kuhusu umilele wa Mungu.
And he's inviting you into that same eternity.
Na anawaalika katika umilele huo huo.
And down then, verse 4, you see.
Na pale chini kwenye mstari wa 4.
He raises the seven spirits and who is to come. He says, that eternal God is going to come. Once we reach verse 10, I will explain to you better.
When
you change your understanding, so total tonight. And he says here, again,
tena,
grace and peace to you from him who is and who was and who is to come.
Neema na amani iwe kwenu kutoka kwake yeye aliyeko aliyekuwako na atakayekuja.
You are going to understand why many times I stand up before the nations and I say, prepare the way for the coming of the kingdom of God.
Mtaelewa ni kwa nini mara nyingi huwa ninasimama mbele za mataifa. Mtaelewa kwa nini kila wakati huwa ninasimama mbele za mataifa na kusemea kwamba andaeni njia kwa ajili ya ufalme wa Mungu ujao.
And here he raises, and from the seven spirits that are before his throne.
Na hapa anakwenza na kutoka katika wale roho saba walio mbele ya kiti cha enzi.
Then he says, and from Jesus Christ, who is the faithful witness.
Na anasema kwamba na kutoka kwa Yesu Kristo ambaye ni shahidi mwaminifu.
The firstborn from among the dead.
Aliyemzaliwa kwanza kutoka kwa wafu.
And the ruler of the kings of the earth, which we have just celebrated.
Ambaye yeye ndiye mtawala wa ufalme wa dunia ambaye tumesherehekea tu.
The king of kings.
Mfalme wa wafalme.
In Revelation chapter 9, you'll see he comes and he has a name written on him. Lord of Lords, King of Lord of Lords, and King of Kings.
Mtuona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 9 kwamba atakuja na ana jina ambalo limeandikwa juu yake, Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme.
Hallelujah.
Hallelujah.
So the seven spirits is talked about here.
Kwa wale hivyo basi wale roho saba ambao anazungumzia hapa.
And he says, and to him who loves us.
Na anasema kwamba kwa yeye anayetupenda.
And has freed us from our sins by his blood.
Na ambaye ametuweka huru kutoka katika dhambi zetu kwa damu yake.
And has made us to be a kingdom and priests to serve God and the Father.
Akatufanya sisi kuwa ufalme na makuhani tumtumikie Mungu wake ambaye ni baba yake.
To serve his God and Father.
Tumtumikie Mungu wake ambaye ni baba yake.
And to him be glory and power forever and ever, amen.
Na kwake uwe utukufu na uwezo vina yeye milele na milele, amen.
Can we look at these seven spirits to talk about?
Sasa tuangazie hizi roho saba ambazo anazungumza kuhusu.
They are quite ahead. If we had a little patience, you will find from verse 12 on, he says, I turned around to see him whose voice, to see the voice that was speaking through me.
Kwanzia mstari wa 12 anasema kwamba, ndipo nikageuka ili nione ni sauti ya nani iliyokuwa ikisema nami.
And he says, and when I turned, I saw seven golden lampstands.
Anasema nami nilipogeuka nikaona vinara saba vya taa vya dhahabu.
And among the lampstands was someone like the Son of Man.
Na katikati ya vile vinara vya taa nikaona mtu kama mwana wa Adamu.
Dressed in a robe reaching down to his feet.
Amevaa joho lililorefu likifika chini kwenye miguu yake.
With a golden sash around his chest.
Na mkanda wa dhahabu umefungwa kifuani mwake.
The hair on his head was white like wool.
Nywele zake katika kichwa chake zilikuwa nyeupe kama sufu.
As white as snow.
Nyeupe kama theluji.
And his eyes were blazing like fire.
Nayo macho yake yalikuwa kama mwali wa moto.
His feet were like bronze.
Nywele zake zilikuwa kama shaba iliyosuguliwa sana.
Glowing in a furnace.
Iliyosuguliwa ikisufishwa katika tanuru la moto.
And his voice was like the sound of rushing waters.
Nayo sauti yake ilikuwa kama sauti ya maji mengi.
In his right hand he held seven stars.
Katika mkono wake wa kuume alishika nyota saba.
And coming out of his mouth was a sharp double-edged sword.
Na kinywani mwake ulitoka upanga wenye makali kuwili.
His face was shining like the sun in his greatest radiance.
Uso wake kama jua kali linalong'aa kwa nguvu zake zote.
Describing him.
Akiwaelezea.
Tremendous.
Ya nguvu.
This revelation was given as a gift to the church.
Ufunuo huu ulipeanwa kama zawadi kwa kanisa.
But the seven spirits, as we continue, you're going to encounter them.
Lakini wale roho saba tunapoendelea mnaenda kukutana nao.
The seven spirits that are in front of his throne.
Zile roho saba ambazo ziko mbele ya enzi yake.
The throne of God the Father.
Enzi ya Mungu Baba.
And you find that when we get to chapters 2 and 3, now he sends them.
Na mtapata ya kwamba tutakapofika katika sura ya pili na ya tatu, sasa anawatuma.
He sends them. Let me find a verse for you.
Anazituma sasa watu ni watafutie mstari.
Then he starts saying to the angel of the church in Sardis, and the Spirit, he sent the Spirit to the churches. But they come from the throne of God the Father.
Lakini wanatoka katika enzi ya Mungu Baba.
The sevenfold spirits.
Zile roho saba.
That are sent to the church.
Ambazo zinatumwa kwa kanisa.
To empower the church.
Kwa nguvu kanisa.
To navigate the church.
Ili kuliongoza kanisa.
Let's look at them step by step. The book of Revelation, chapter 3, verse 1.
Wacha tuziangazie hatua kwa hatua kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa kwanza.
It says to the angel of the church in Sardis write.
Anasema kwamba kwa malaika wa kanisa liloko Sardi andika.
Remember the revelation from God the Father to Christ Jesus to the angel to pass on to his born servants. To the church.
Kumbukeni ule ufumuo toka kwa Mungu Baba akampatia Kristo Yesu alafu kwa malaika ili kwamba patie ampea mtumishi wake.
These are the words of him who holds the seven spirits of God.
Haya ndio maneno yake yeye aliye na zile roho saba za Mungu.
And the seven stars.
Na zile nyota saba.
Then you now start meeting the seven spirits he talks about.
Hivyo basi sasa mwanza kukutana na wale roho saba ambao anazungumza kuhusu.
That are resident at the throne of God. God the Father himself.
Ambao wako katika enzi ya Mungu Baba mwenyewe.
The Almighty.
Mungu mkuu mwenyezi.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so the sevenfold spirits. That is the Holy Spirit of God. For example, in the book of Matthew chapter
3:16-17.
If you read with me there. It says the following. Matthew chapter
3.
Turn with me there, blessed people. We're going to make headway. I want to target verse 10. Matthew chapter 3,
kitabu cha Mathayo sura ya 3,
16 and 17.
Mstari wa 16 na 17.
He says, as soon as Jesus was baptized,
anasema na Yesu alipokwisha kubatizwa,
he went up out of the water.
Mara alipotoka ndani ya maji,
at that moment heaven was opened.
Ghafla mbingu zikamfungukia.
And he saw the Spirit of God descending like a dove.
Akamwona roho wa Mungu akishuka kama njiwa.
And lighting on him.
Na kutulia juu yake.
And the voice from heaven said.
Nayo sauti kutoka mbinguni ikasema.
This is my son.
Huyo ni mwanangu.
Whom I love.
Ninayempenda.
With him I am well pleased.
Ambaye kwaye ninapendezwa sana naye.
Look at that now.
Tazameni hiyo sasa.
God the Holy Spirit.
Mungu Roho Mtakatifu.
Descended from heaven.
Alishuka toka mbinguni.
The sevenfold Spirit of the Lord.
Roho saba za Bwana.
That represents the Holy Spirit.
Ambaye inawakilisha Roho Mtakatifu.
Descended on him.
Ilimshukia.
In Isaiah chapter 11 on the screen, as they put on the screen what has happened in this age also.
Kwenye kitabu cha Isaiah sura ya 11 unapoweka katika runinga kila ambacho
kimeandikwa. Isaiah 11.
Kwenye kitabu cha Isaiah 11.
I'm reading verses 1 and 2.
Ninasoma mstari wa kwanza hadi wa pili.
In this age also.
Katika majira haya pia.
The one that is raising your cripples day and night.
Yeye ambaye anainua viwete wenu usiku na mchana.
And commanding heaven to open.
Na kuamrisha mbingu kufunguka.
Like in Kakamega.
Kama vile Kakamega.
And instant heaven opens.
Na mara moja mbingu inafunguka.
Look now.
Tazameni sasa.
Why he does the things he does.
Kwa nini anafanya mambo anayoyafanya?
Why he's raising cripples at one decree today? I have made a decree here and cripples will walk again across the land.
Kwa nini anainua viwete kwa amri moja? Leo hii nimefanya amri hapa na viwete wanaenda kuinuka na kutembea kote kote kwenye taifa.
This is very powerful, blessed people.
Hii ni nguvu kabisa, watu wabarikiwa.
And he says,
na anasema,
that the Spirit of God is sevenfold. Seven is the number of perfection and completion of the Spirit of God, the excellence of the Spirit of God, coming and lighting on the Messiah.
Ya kwamba roho wa Mungu yuko katika mara saba. Nambari saba ni nambari ya ukamilifu, nambari ya ubora wa Mungu, akija na kutua juu
ya Maria. That's why Jesus did such an excellent duty, excellent work.
Ndio sababu Yesu alifanya kazi iliyo bora sana zaidi namna hiyo.
The perfect work.
Kazi kamilifu.
Because the Spirit of God in his perfection descended and lighted on him the way you see on your screen on he that speaks with you.
Kwa sababu roho wa Mungu katika ubora wake alikuja akatua juu yake kama vile mnavyoona katika runinga juu ya Yesu mbele pamoja nanyi.
The book of Isaiah chapter 11:1-2 says.
Kitabu cha Isaiah 11 mstari wa kwanza na wa pili asema.
A shoot will come up. from the stump of Jesse,
chipukizi litatokea kutoka katika shina la Jesse,
from his root a branch will bear fruit.
Kutoka mizizi yake tawi litazaa tunda.
Oh, I could even just stop there.
Ah, ningekomea tu hata hapo.
And bring the church to the understanding of the fruitfulness that Jesus brought on this earth.
Na kuleta kanisa katika ufahamu, katika kule kuzaa tunda ambayo Yesu alileta kwa kanisa ulimwengu huu.
The fruitfulness he brought to the Christian salvation.
Kuna uwezo wa kuzaa tunda ambalo alileta katika wokovu wa Kikristo.
Look at how the sevenfold spirit of God coming on him, he went into the wilderness to pray and fast, and he defeated the devil there.
Hallelujah.
The perfection of the Spirit of God. Celebrate the Spirit of the Lord there.
moja.
Jesus himself now reads from what Isaiah prophesied.
Yesu mwenyewe sasa anasoma tokana na kila ambacho Isaya alitabiri.
Isaiah 61.
Kitabu cha Isaya 61.
Says the following.
Anasema yafuatayo.
The spirit of the sovereign Lord is on me.
Roho ya Bwana mwenyezi yu juu yangu.
Because the Lord has anointed me.
Kwa sababu Bwana amenitia mafuta.
To proclaim the good news to the poor.
Kuhubiria maskini habari njema.
He has sent me to bind up the brokenhearted.
Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo.
To proclaim freedom for the captive.
Kuwatangazia mateka uhuru wao.
And release from darkness the prisoners.
Na hao waliofungwa kuachilia kabisa pepo.
And proclaim the year of the Lord's favor.
Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa.
And the day of vengeance of our God.
Na siku ya kisasi ya Mungu wetu.
To comfort all who mourn.
Kuwafariji wote wanaomboleza.
Look at the work, the power of the anointing that the Spirit of God brings to the church.
Tazameni ile kazi ambayo upako wa Roho Mtakatifu inaleta kwa kanisa.
Because the Lord Jesus received this.
Kwa sababu Bwana Yesu alipokea hii.
And then he asked the Father to send to the church the Spirit of God.
Alafu akamuuliza Mungu Baba apate kutuma kwa kanisa Roho wa Mungu.
And he sent the sevenfold Spirit of the Lord.
Alafu akawatuma wale roho saba wa Bwana.
Hi. And you see in the book of Luke chapter 4, he defeated the enemy by the power of the Spirit of the Lord. And by that Spirit, he was able to heal, raise cripples. And open blind eyes. Open deaf ears. Resurrect the dead. Calm the storm. Multiply the bread.
Hallelujah.
And look at he that is speaking with you.
By
the same spirit that you see on your screen that has descended on him sevenfold, he has descended in his perfection, maximum excellence.
They
have commanded heaven to open Lima, Peru. They have struck nations that are unrepentant with earthquakes. They have struck the earth with the coronavirus. They are raising cripples until today. We have not even celebrated two cripples ahead of us here. They are raising a manner that shocks you. That becomes a biblical record. Look at how they are preparing the nation. Announcing righteousness,
na kutangaza uhaki,
repentance,
toba,
holiness,
utakatifu,
the coming of the Messiah. This is the time to receive the Spirit of the Lord. And the Lord is trying to help the church. And he's saying, if we go on still because of time, let's move on. Verse 7 he says. But before you move to verse 7, he still says something very powerful up there. He says, who delivered us from sin? He says, to him who loved us. And who has freed us from our sins by his blood. And made us to be a kingdom and priest. Again, God the Father now, raising the value of the church, saying, don't just look at yourself like a Christian. You are the kingdom of God that is coming. And whenever you stand before the Lord to worship, you are virtually a priest. You are literally a priest of God. You are serving God as a priest of God. A Christian, a mortal, now priest of Yahweh, Elion, the priest of God Most High. Hallelujah.
Hallelujah. Mara tena pale mnaona jinsi ambavyo Bwana anainua kabisa ule udhamana wa kanisa na kusema kwamba ninyi sio wa Kristo tu peke yake bali ninyi ni ufalme kwake Mungu Baba na wakati wote mnaposimama mbele za Bwana kuabudu ninyi ni ukuhani wa Mungu Baba.
He says, he goes on there, he says.
Na anaendelea pale na kusema.
He says that he has freed us from our sins.
Anasema kwamba ametuweka huru toka kwa dhambi zetu.
By his blood.
Kwa damu yake.
In Titus chapter 2 he says.
Kwenye kitabu cha Titus sura pili asema.
If you get there with me, we read together.
Tukifika pale pamoja nami tusome pamoja.
Verse 14.
Mstari wa 14.
Who gave himself for us.
Yeye ndiye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu.
To redeem us from all wickedness.
Ili atukomboe kutoka kwa uovu wote.
And purify for himself a people that are his very own.
Na kujisafishia watu kuwa mali
you, the present day church.
Lakini swali langu kwenu kanisa la sasa hivi.
That ever since you received Christ.
Ya kwamba je tangu mlipopokea Kristo.
Have you been redeemed from all wickedness?
Mmekombolewa tokana na uovu wote.
Remember, God never lies.
Kumbukeni kwamba Mungu kamwe hadanganyi.
And the same spirit that descended on Christ has come, is available to the church.
Roho yule yule ambaye alitua juu ya Kristo amekuja na yupo kwa ajili ya kanisa.
Look at what the same spirit that descended on Christ is doing in the life of these two prophets, raising cripples every day.
Tazameni jinsi ambavyo.
That is the wonder and the dread.
Tazameni jinsi ambavyo roho yule ambaye alitua
juu. He does not lie. He comes with power.
Tazameni jinsi ambavyo roho yule ambaye alitua juu ya Yesu Kristo anatenda kazi kabisa katika maisha ya hawa manabii wawili wakuu wa kutisha.
Raising cripples every day.
Kwino viwata kila siku.
This week has not yet ended. And yet two cripples have been raised in a row. One, two. Day one, day two, cripple. Yesterday two cities were celebrating back to back. Matunda was celebrating and Nanyuki was celebrating Mount Kenya the other side. Hallelujah. Every tribe in Kenya has benefited.
Amen.
This generation, you are sitting at an advantage.
kizazi hiki mmeketi mahali pa mwafaka murwa kabisa.
Because when we see here,
kwa sababu tunapoona hapa,
that him who is,
ya kwamba yeye aliyeko,
and who was,
aliyekuwako,
and who is to come,
na atakayekuja,
is referring to the Almighty, the Almighty God himself.
Anarejelea Mungu mkuu mwenyezi mwenyewe. Anaongea kuhusu Mungu mkuu mwenyezi.
He's talking about the Almighty.
Anazungumza kuhusu Mungu mkuu mwenyezi.
He's talking about the Lord God himself.
Anazungumza kuhusu Bwana Mungu mkuu mwenyezi.
Yahweh.
Yahweh.
And then you begin to ask, hey, Yahweh is coming, because he says, who is, who was, and who is to come?
Alafu unaanza kuuliza, eh, Yahweh anakuja kwa sababu anasema ya kwamba
without the Messiah is the one coming.
Kwa sababu anasema yeye aliyeko, aliyekuwako, na atakayekuja, kwa sababu tulifikiria ya kwamba Masiha ndiye ambaye anakuja.
Now we hear it is Yahweh himself coming.
Sasa tusikie ya kwamba ni eti Yahweh mwenyewe ndiye anakuja.
But this generation you are at an advantage, because I have called God the Father, Jehovah Sabaoth, to come to me, and on your screen you can see it in Kisumu. You can see him there.
Lakini kizazi hiki mko mahali palipo mwafaka, mahali palipo bora kabisa, kwa sababu nimemwita Mungu Yahweh aje, na amekuja pale Kisumu. Mnaweza kuona katika runinga zenu pale.
He has come to me.
Amenijia mimi.
He has come to me.
Amekuja kwangu.
So he says, who is to come?
Hivyo anaposema ya kwamba yeye aliyeko.
There is no better generation than you that are aware that, hey, God the Father was also coming. We need to prepare, anticipate him also.
Hivyo basi anaposema ya kwamba atakayekuja, hakuna kizazi kilicho bora zaidi kuliko ninyi, ambapo mpaswa kuwa mnatarajia ya kwamba Mungu Yahweh anakuja. Hivyo basi tupaswa kumtarajia pia.
So the Bible promised that God the Father himself would also come.
Hivyo Biblia iliahidi ya kwamba Mungu Baba mwenyewe pia atakuja.
There is no better generation than you.
Hakuna kizazi kingine kilicho bora zaidi kuliko ninyi.
And so can we make advances here, please?
Na anasema ya kwamba je tuwezeendelea hapo tafadhali.
Verse 8 says.
Mstari wa 8 asema.
I am the Alpha and the Omega.
Mimi ni Alpha na Omega.
Those are now the first letters of your Greek, if you have ever had a chance to look at the Greek alphabet. But essentially talk about the very beginning and the very end. There's nothing in between. It is I, the Lord. There's no other God.
Kimsingi anasema ya kwamba kuanzia mwanzo hadi mwisho hakuna kitu kingine chochote, hakuna Mungu mwingine, ni mimi peke yake.
Listen to who is saying it.
Lakini sikizeni nani ambaye anasema hayo.
Is Jesus saying it?
Je, ni Yesu anasema?
Not at all.
Hapana, la hasha.
So when he says we should anticipate who is coming, then you need to be very sharp.
Kwa hivyo wakati ambapo anasema ya kwamba
Messiah is coming, yes, but God the Father is coming also.
Kwa hivyo wakati ambapo anasema ya kwamba tupaswa kutarajia nani ambaye anakuja, tupaswa kuwa makinifu sana zaidi. Masiha yuaja, lakini Mungu Baba anakuja pia.
Yeye pia anakuja.
Yeye pia anakuja.
It says the book of Revelation chapter 1 verse 8.
Anasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 8.
I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. This is God the Father himself.
Mimi ni Alpha na Omega, asema Bwana Mungu. Huyo ni Mungu Baba mwenyewe.
I am the Alpha and the Omega.
Mimi ni Alpha na Omega.
Then again he identifies himself in the same way again.
Tena anajitambulisha hapa katika njia hiyo hiyo tena.
What has called the eternality of God, his eternality.
Hili kwamba kudhihirisha na kusisitiza umilele wa Mungu.
It says, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Now he introduces himself more vividly, say, the Almighty himself is coming, prepare.
Anasema, mimi ni Alpha na Omega, asema Bwana Mungu, aliyeko, aliyekuwako, na atakayekuja mwenyezi. Hivyo basi sasa, anajitambulisha kwa wazi na hadharani, anasema mwenyezi.
The Almighty himself is coming.
Mungu mkuu mwenyezi mwenyewe anakuja.
Hallelujah.
Hallelujah.
The Messiah is coming.
Masiha yuaja.
He's saying prepare. God the Almighty himself is coming.
Lakini anasema kwamba jiandaeni, Mungu mkuu mwenyezi anakuja.
And then he says here.
Alafu anasema hapa.
Who is, who was, and who is to come?
Aliyeko, aliyekuwako, na atakayekuja.
The Almighty.
Mwenyezi.
And you see him in the book of Revelation chapter 4 verse 8.
Na unamwona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa 8.
I'm not trying to jump the gun here.
Sijaribu kwenda mbele hapa.
But just to be able to underscore everything for you.
Lakini kujaribu tu kutilia mkazo na kutilia uzito kila kitu kwa ajili yenu.
He says, each of the four living creatures had six wings.
Anasema kwamba kila mmoja
and was covered with eyes all around, even under the wing. Day and night, they never stopped saying, "Holy, holy, holy."
Usiku na mchana hawakuacha kusema mtakatifu mtakatifu mtakatifu.
Is the Lord God Almighty. Again, look at that.
Ni Bwana Mungu mwenyezi.
Who was?
Aliyekuwepo. Aliyeko.
And is to come. The Lord God is coming.
Bwana Mungu anakuja.
The church needs to prepare for the coming of the Messiah and the coming of God the Father also. Wow, 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 wow.
Kanisa la basi kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Mungu.
It is now waxing hot.
Kanisa la basi kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Kristo Yesu Masiha na pia kwa ajili ya kuja kwa Mungu Baba Mwenyezi pia. Nawaambia inakuwa moto kweli kweli.
Ai.
Ai.
Then that brings a new understanding to us.
Hivyo basi hiyo inaleta ufahamu mpya kwa ajili yetu.
If you turn now to the book of Revelation chapter 20 now, with this understanding, I want to astound you tonight.
Ukigeuka sasa na kwenda kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 na ufahamu huu sasa, nataka kuwashangaza usiku wa leo.
Now look.
Sasa tazameni.
Now Revelation chapter 20.
Sasa kitabu cha Ufunuo sura ya 20.
We have read this judgment for a long time.
Tumesoma hukumu hii kwa muda mrefu.
The white throne judgment.
Hukumu ya kiti cheupe.
And I say.
Nami nilisema.
The enigma of Jesus.
Maajabu ya Yesu.
The mystery of Jesus that you cannot understand in this life.
Lile fumbo kuu siri kuhusiana na Yesu ambaye huwezi kuelewa katika maisha haya.
He says.
Anasema.
Then I saw a great white throne.
Kisha nikaona kiti kikubwa cheupe cha enzi.
And him who was seated on it.
Pamoja na yeye aliyeketi juu yake.
And he says.
Na anasema.
The earth and the heavens fled from his presence.
Dunia na mbingu zikaukimbia uso wake.
And there was no place for them.
Wala mahali pa hapa kuonekana.
The heavens and the earth fled from his presence.
Dunia na mbingu ziliukimbia uwepo wake.
There was no place for them.
Na mahali pa hapa kuonekana kabisa.
Who is sitting on this throne?
Je, ni nani ambaye amekaa katika enzi hii?
Hallelujah.
Hallelujah.
I have been waiting for a long time.
Nimekuwa nikingoja.
Confront you with this.
Nimekuwa nikingoja kwa muda mrefu kabisa nipate kuwakabiliana na hii.
Because.
Kwa sababu.
If you read 1 Corinthians chapter 15.
Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15.
We'll be there. Let's read together.
Okay, pamoja nami pale tusome pamoja.
1 Corinthians 15 verse 24.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 24.
Then he said, very powerful, I told you.
Anasema hapa kwa njia ya nguvu kabisa niliwaambia.
I told you, you must wait until we reach verse 10.
Niliwaambia lazima mngoje hadi tufike mstari wa 10.
1 Corinthians chapter 15 verse 24, we read together when you get there.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 24 tusome pamoja mkifika pale.
Then.
Anasema ndipo.
The end will come.
Mwisho utakapofika.
When Christ, he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all the dominion, authority and power.
Wakati ambapo Kristo atakapomkabidhi Mungu Baba ufalme akishaangamiza kila utawala na kila mamlaka na nguvu.
Who is seated on this throne judging that all the heavens please?
Je, nani ambaye ameketi katika enzi hii akihukumu ambaye mbingu zote zitamkimbia?
Who is seated there?
Je, nani ameketi pale?
And he says.
Na anasema.
That the new Jerusalem.
Ya kwamba Yerusalem mpya.
Will also descend from God.
Pia itashuka toka kwa Mungu.
And God himself will be there.
Na Mungu mwenyewe atakuwa pale.
Revelation 21.
Kwenye kitabu cha Ufunuo 21.
Do you understand when he says who was, who is, and who is to come?
Je, mnaelewa wakati anaposema ya kwamba yeye aliyekuwako, hata aliyepo na atakayekuja?
And he says.
Na anasema.
We must prepare for the coming of God.
Lazima tujiandae kwa ajili ya kuja kwa Mungu.
The Messiah is coming.
Masiha yuja.
But the Almighty himself, he said, he is also coming.
Lakini Mungu mkuu
Yesu. But you've seen him in Kisumu.
Lakini Mungu mkuu Yesu anasema kwamba yeye pia anakuja ama amemwona Kisumu.
Revelation chapter 21, blessed people.
Kitabu cha Ufunuo 21, watu wabarikiwa.
very powerful.
Hii ni nguvu kabisa.
He says the following.
Anasema yafuatayo.
The book of Revelation chapter 21.
Kitabu cha Ufunuo sura 21.
I read. It says, then I saw a new heaven and a new earth.
Anasema kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya.
For the first heaven and the first earth had passed away and there was no longer any sea.
Kwa maana mbingu za kwanza na dunia ya kwanza vimekwisha kupita wala hapakuwepo na bahari tena.
Then it says, I saw the holy city, the new Jerusalem coming down out of heaven from God.
Kisha asema kwamba nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu.
And he said, prepared as a bride beautifully dressed for her husband.
Anasema ukiwa umeandaliwa vyema kabisa kama bi harusi aliyepambwa vizuri kwa ajili ya mumewe.
And I heard a loud voice from the throne say.
Nami nikasikia sauti kubwa kutoka katika enzi ikisema.
Look, God's dwelling place is now among the people.
Tazama sasa makao ya Mungu ipo pamoja na wanadamu.
And he will dwell with them.
Naye atakaa pamoja nao.
And they will be his people.
Na yeye wao watakuwa watu wake.
And God himself will be with them and be their God. So he's coming to live with you.
Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atakuwa Mungu wao. Hivyo basi anakuja kuishi pamoja nanyi.
God himself is coming.
Mungu mwenyewe anakuja.
He says, who is to come?
Anasema kwamba yeye atakayekuja.
We are waiting for the Messiah to come.
Tunamngojea Masiya aje.
God himself is coming. There's no better generation that knows that than you.
Lakini lazima tujiandae kwa sababu Mungu mwenyewe anakuja. Hakuna kizazi kingine ambacho kinajua bora zaidi hiyo kuliko ninyi.
Because you've seen me call God.
Kwa sababu mmeniona nikimwita Mungu.
There is December 31st, the year 2012. So there. Before you touch down, when you touch down. Powerfully. On your screen.
Kuna December 31, mwaka 2012 pale katika runinga zenu. Kabla aguze.
When I called the Lord to come.
Wakati ambapo nilimwita Mungu aje.
Then he came to Kisumu.
Na akaja Kisumu.
You see that?
Mwona hiyo.
Before he touched down, then he touched down.
Kabla aguze chini, alafu akaguza chini.
Amazing.
Yashangaza.
And in Matthew chapter 5, verse 8, it says.
Na kwenye kitabu cha Mathayo sura 5, mstari wa 8, asema.
The blessed are the pure in heart.
Ya kwamba wamebarikiwa wale walio safi katika moyo.
For they will see God.
Maana hao watamuona Mungu.
This is the Almighty is talking about.
Huyu ni Mungu mkuu mwenyezi anazungumza kuhusu.
Blessed are the pure in heart.
Heri walio safi na moyo.
For they will see God.
Kwa maana hao
watamuona.
Kwa maana hao watamuona Mungu. Mtamuona Mungu.
That is the Lord God himself.
Huyo ni Bwana Mungu mwenyewe.
God the Father himself.
Mungu Baba mwenyewe.
Jehovah Yahweh himself.
Jehovah Yahweh mwenyewe.
So when you're reading the book of Revelation, you have to be very careful.
Kwa hivyo wakati unasoma kitabu cha Ufunuo lazima uwe makini sana.
And then the mystery of the Christ comes.
Alafu sasa lile fumbo siri kumuhusu Kristo inajitokeza.
I know that I've read for you 1 Corinthians 15:24. Now you are aware that the Messiah comes and then he prepares everything, then he hands over the kingdom to God finally. So we are now one under God, all of us.
Najua kwamba nimewasomea kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 24. Sasa mnajua kwamba Masiya anakuja na anaandaa kila kitu na anamkabidhi Mungu kila kitu. Sasa sisi sote tunakuwa wamoja chini ya Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Can we now move to verse 9?
Je, tunaweza kusonga sasa hadi kwenye mstari wa 9?
And make progress before I bring it to an end.
Na tukaweza kuendelea kabla nipate kuifikisha mwisho.
That is just how wealthy the journey to the rapture is, because all this is meant to prepare you for the coming of the Messiah. That you may have gravity in the way you prepare.
Musasa mwelewe jinsi ambavyo safari kuelekea kati kuja kwa Masiya ilivyo ya utajiri kabisa. Kwa sababu
because the rapture is ahead of us here.
Kwa sababu unyakunzi iko hapo mbele yetu.
And we're going to reach the rapture. It's such an extensive topic also. It will be unbelievable. All the visions that the Lord gave me will be put in there.
Na tunaenda kufika pia kwa unyakunzi kwa sababu ni ujumbe mkuu kabisa mrefu kabisa. Maono yote ambayo Bwana amenipatia yako hapa ndani.
In the rapture of the church.
Katika unyakuzi wa kanisa.
Daniel chapter 7:27 I read.
Kitabu cha Danieli sura 7:27 nasoma.
Before we head to verse 9 of Revelation 1.
Kabla tusonge kwenye mstari wa Ufunuo sura kwanza mstari wa 9.
He says, then the sovereignty.
Anasema basi ukuu.
Power.
Uweza.
And the greatness of all the kingdom under heaven will be handed over to the holy people of the Most High.
Na ukuu wa falme chini ya mbingu yote utakabidhiwa kwa watakatifu.
Has Jesus ever called himself the Most High?
Yes.
You remember in the book, we don't need to go there, the book of Genesis 14, 17 to 20, when he appears as Melchizedek with the precursors of the new covenant. He appears before Abraham with the precursors, bread and wine, of the Calvary covenant. Of the new covenant
says,
then he says, I am the priest of God Most High. And here is Daniel is now telling us what will finally happen, the culmination. When all is said and done, then we will all be serving under the Most High.
Na hapa Danieli anatuambia sasa hatima ya yote, wakati ya mbupo ya yote sasa yatakuwa yamekwisha na kutamatika, ya kwamba sisi sote tutakuwa tunamtumikia Mungu aliye juu sana.
And then the sovereignty,
alafu sasa ukuu,
power and greatness,
uweza na mamlaka,
of all the kingdoms under the heaven, under heaven,
wafalme zote chini ya mbingu,
will be handed over to the holy people of the Most High.
Utakabidhiwa kwa watu watakatifu wa yeye aliye juu sana.
That is God the Father himself.
Huyo ni Mungu Baba mwenyewe.
His kingdom will be an everlasting kingdom.
Ufalme wake utakuwa ufalme wa milele.
And all the rulers will worship and obey him.
Na watawala wote watamwabudu na kumtii yeye.
Wow.
Wow.
I know you are prepared for the Messiah. That's wonderful. It's very powerful to prepare for the Messiah.
Najua kwamba mmejiandaa kwa ajili ya Masia. Yeye apendeza ya ajabu kabisa kujiandaa kwa ajili ya Masia.
But remember at the end the Messiah hands over the kingdom to the Father.
Lakini kumbukeni ya kwamba mwishowe Masia anapeana ufalme kwa Mungu Baba.
And he's telling us to prepare for him who was and who is and who is to come. That is God the Father, the Almighty himself.
Na anatuambia tupate kujiandaa kwa ajili yake yeye aliyekuwepo, aliyepo na atakayekuja. Huyo ni Mungu Baba, Mungu mkuu mwenyezi mwenyewe.
And we advance to verse 9, blessed people.
Tuendelee kuendelea hadi mstari wa 9, watu wabarikiwa.
It says, I, John, your brother and companion.
Anasema kwamba mimi, Yohana, ndugu yenu niliyeshiriki pamoja nanyi.
In the suffering and kingdom. In the suffering and kingdom.
Katika mateso na katika ufalme.
And patient endurance.
Na uvumilivu katika saburi.
That are ours in Jesus.
Ambao ni wetu katika Yesu Kristo.
Was in the island of Patmos.
Nilikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo.
Because of the word of God and the testimony of Jesus.
Kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu.
That is so much I cannot even move.
Hiyo ni mengi sana hata siwezi kusonga.
He says so much right there.
Anasema mengi kabisa mle ndani.
He says, I John your brother and companion.
Anasema kwamba mimi Yohana ndugu yenu pamoja na mshirika mwenu.
In other words, what the church ought to be is your companion with you also. One of you.
Kama neno mengine, kila ambacho kanisa la paso kuwa, washirika mmoja.
I join your brother and companion.
Mimi Yohana ndugu yenu na mshirika pamoja nanyi.
Companion in what?
Mshirika katika nini?
In suffering.
Katika mateso.
Kingdom.
Ufalme.
And patient endurance.
Na uvumilivu katika saburi.
In the suffering.
Katika mateso.
And kingdom.
Na ufalme.
And patient endurance.
Na katika uvumilivu wa saburi.
He says those three things, then he says, he are ours in Jesus. Meaning, so when we come to Jesus, those are the three things we meet. Has the present day church met those three things in her life?
Anasema kwamba mambo hayo matatu, wakati tunapokuja kwa Yesu Kristo, hivyo ndivyo vitu tunakutana na viatu, na hivyo, hivyo basi.
Viatu?
Anasema kwamba tunapokuja kwa Yesu Kristo, hivyo ndivyo vitu ambavyo tunakutana navyo. Hivyo basi, je, wakati ambapo kanisa na sasa hivi limekuja kwa Yesu, wamekutana na hivyo vitu?
I have asked, has the present day church encountered these three things in her salvation of Jesus?
Nimeuliza je, kanisa la sasa hivi wamekutana na hivi vitu vitatu katika wokovu wake ndani ya Yesu?
He say,
anasema,
I John your brother,
mimi Yohana ndugu yenu,
and companion,
na mshirika pamoja nanyi,
in the following,
katika yafuatayo,
in the suffering,
katika mateso,
in the kingdom,
na ufalme,
in the patient endurance,
na uvumilivu wa saburi,
which are ours in Jesus.
Ambayo ni yetu katika Yesu Kristo.
That time is writing in the island of Patmos. world must reject. Hey, the Lord is saying that if you have received Jesus, the world must reject you. They must present these three things to you. The world must fight you. And yet you always want the world to love you all the time. What kind of salvation have you received? Do you understand me? Have you suffered these three things? Where he has been exiled there. He has been kept away there. For the sake of the word of God. And the testimony of Jesus. And he said, I, John, your brother and companion, meaning we are on the journey together, we are equals.
Mark was tied on horses like somebody tie you on a car and left on the
the tarmac, and he was pulled by horses as his body was tearing on the tarmac.
Marco,
that is how Mark died.
Marco alikufa wakati ambapo alifungwa katika farasi.
He was pulled on the tarmac and tearing his back until he died.
Alivutwa kabisa katika lami, alafu mgongo wake ukararuliwa kabisa hadi akafa.
James was beheaded in Jerusalem, the fisherman.
Yakobo alikatwa kichwa kule Yerusalemu, yule mvua samaki.
Andrew was crucified on an X-shaped cross.
Andrea alisulubishwa katika msalaba ambao mkono wake ulikuwa chini.
And he told them before they touched the X-shaped, meaning the cross touchdown.
Kumaanisha na akawaambia kabla uguze msalaba huo, uguze mkono wake uguze chini msalaba.
Okay, so you're saying something else. So again, he was crucified on an X-shaped cross. You say this very well. The hand touching down, please. We don't have time. So he was crucified on an X-shaped cross. And he told them the following. I have long anticipated this happy hour that Jesus prepared for me. So when John is saying here, I, John, your brother,
Mimi Yohana ndugu yenu,
and companion,
pamoja na mshirika mwenzenu,
in the suffering,
katika mateso,
of the Christ,
ya Kristo,
and the kingdom of God,
na ufalme wa Mungu,
and the patient endurance,
na uvumilivu wa saburi,
which are ours in Christ,
ambaye ni kwa ni yetu katika Kristo,
is speaking a lot to this generation.
Anazungumza mengi kwa kizazi hiki.
He's saying that unless you face the suffering of the Christ, you are not born again.
Anasema
be careful now.
Anasema ya kwamba itapokuwa tu ukabiliane na mateso ya Kristo au utaokoka.
Remember, this is coming from God the Father himself, from his throne. He gave to Jesus to give to the church. So these are the words of God Yahweh, the Almighty himself, saying that there must be suffering and the kingdom and the patient endurance of all that pain. It must be your experience if you are really born again. Akamwonyesha ufalme zote wakati wa mateso, wakati alijaribiwa, majaribiwa pale tu ndio shetani. So one of them was put in that place and pushed down.
Moja wanafunzi aliwekwa katika mahali pale kwa chupa kilele cha hekalu akasukumwa chini.
And then James was beheaded in Jerusalem.
Alafu Yakobo akakatwa kichwa kwa pale Yerusalemu.
Andrew was crucified on an X-shaped cross.
Andrea alisulubishwa katika msalaba ambao mkono wake ulianguka chini.
And he said, I have long anticipated this glorious hour that Jesus prepared for me, when I can also be crucified.
Na,
and And Thomas was stabbed with a spear. He was a missionary in India. So he was stabbed and stabbed and stabbed and stabbed until he died.
Na Tomasi alidungwa Tomasi ali kabisa na mkuki. Alidungwa, akadungwa, akadungwa, akadungwa kwa sababu alikuwa missionary kule India. Hivi alidungwa hadi akafa.
Jude was killed with arrows. They pierced and pierced and pierced. And a lot of arrows covered his entire body.
Even
there was all over the body arrows hooking out. Those who were hooked and hooked and standing out like you're looking at what?
Like Yuda alitungwa kabisa na mishale na mishale na mishale.
Every place in the skin they pushed an arrow. They shot it in, shot it, shot, shot, shot. That's how he died.
Kila sehemu katika ngozi yake.
He died by arrows.
Yuda alikufa kwa mishale, alitungwa mishale.
Paul was stoned and then beheaded in Rome.
Paulo alipigwa mawe, alafu akakatwa kichwa kule Roma.
And then John.
Alafu Yohana.
Died peacefully.
Akafa kwa amani.
So do you understand what the Lord is saying?
He's
saying there are two types of tribulation. One type you meet it now here as a church. Before chapter. And he's saying that when you go through that one, that the world hates you. They turn against you because you stand with God. Then you will not go through the other tribulation that happens after the rapture. So you just have to choose which one do you want to go through. There are two types of tribulation. There are those you go through as a Christian now because you are holy and righteous, changing your position. So there is a tribulation you go through on the earth here, the tribulation before rapture, whereby the world hates you. The enemy uses people to fight you because of your stand on the gospel, because of your stand on the word of God. You are standing firm with the salvation of Jesus as a Christian. And then there is another tribulation.
Kuna ile dhiki ambayo unapitia hapa duniani kama Mkristo kwa sababu ulimwengu unakuchukia na hivyo basi
because you've stood for the gospel.
Kwa sababu umesimama na injili.
Because you're standing for righteousness.
Kwa sababu umesimama kwa ajili ya uhaki.
Because you're standing for holiness.
Kwa sababu umesimama kwa ajili ya utakatifu.
Because you're standing with God.
Kwa sababu umesimama na Mungu.
You're not ready to bow to the devil's pressure.
Wewe hauko tayari kusujudu ama kuinamia ule msukumo wa
Shetani. There is that tribulation that you can go through on the earth here.
Kuna ile dhiki ambayo unaweza kupitia hapa duniani.
Before the rapture.
Kabla unyakuzi.
And then if you are that type that because of holiness you are going through tribulation in this life.
Alafu iwapo wewe ni yule aina ya mtu ambaye kwa sababu ya utakatifu unapitia dhiki katika maisha haya.
Then you will enter the kingdom of heaven at rapture.
Basi utaingia katika ufalme wa mbinguni wakati unyakuzi.
And then you will not face the tribulation that is coming after rapture on the earth.
Alafu utakabiliana na ile dhiki ambayo inakuja baada ya unyakuzi hapa.
But if you are the type that is shy, you want everybody to love you, every pastor to love you. You want acceptance from everybody. You weigh between your friends and Jesus, then you say, ah, let me take friends and leave Jesus. You compromise your salvation because of friends. He's saying you will face the worst tribulation ever, the one that comes with the Antichrist. And so, if the disciples could go through this amount of suffering, those that walked with Jesus, and the reason they enjoyed being killed, they were celebrating. In fact, I am told that those who were crucified, one of them was singing songs and preaching to them the gospel throughout as they crucified him, until the Roman soldier that was there, he decided to offer his life, said, no, even me, I'm receiving Jesus, and they crucified him next also. They were celebrating their death. They were celebrating how they have stood for God.
ninaambiwa ya kwamba mmoja wa wale ambao walisulubishwa, wakati ambapo alikuwa anasulubishwa, alikuwa anasherehekea kabisa na kuimba nyimbo na hata kuwahubiria injili hadi wakati ambapo alisulubishwa kikamilifu.
He was being crucified and he continued preaching about Jesus.
Alikuwa anasulubishwa na aliendelea kuhubiri kuhusu Yesu.
And they nailed him. And they were nailing him, still preaching the gospel. Quoting to them scripture.
Wakati ambapo alikuwa
anasulubishwa. Telling them to repent.
Wakati ambapo alikuwa anasulubishwa, bado alikuwa anahubiria tu injili
and singing hymns of joy.
Na kuimbia nyimbo za furaha.
Until one of the Roman soldiers there.
Hadi mmoja wa askari wa Kirumi pale.
Broke down and threw his machete down and wept bitterly. And said, even me I received Jesus. You are so impressed.
Alivunjika kabisa, akasema ya kwamba hata mimi nataka kumpokea Yesu, akatupa upanga wake.
He threw down his uniform and his equipment and said, even me I received Jesus, crucify me also. And they crucified him also.
Alitupa chini silaha zake zote pamoja na sare zake, akasema ya kwamba hata mimi nataka kumpokea Yesu. Hivyo basi pia yeye wakamsulubisha.
And so,
kwa hivyo,
if the disciples that walked with Jesus could go through this amount of torture, the amount of our joy for the sake of the blessed assurance that God gave them of eternity in his presence.
Ikiwa wanafunzi wa Yesu Kristo waliweza kupitia mateso na uchungu wa namna hii, lakini na furaha nyingi kabisa kabisa kwa ajili ya lile hakikisho kuu ambalo Yesu Kristo aliwapatia katika uwepo wake.
That God gave them that they will enter eternity in the presence of God.
Ambayo Mungu aliwapatia ya kwamba wataingia katika umilele wake katika uwepo wa Mungu.
Can I repeat it because of Swahili, the way she's doing it? If the disciples could go through this amount of horrendous suffering with joy and celebration and acceptance because of the guaranteed assurance that God gave them that they will spend eternity in the presence of God in heaven.
Iwapo wanafunzi waliweza kupitia mateso ya namna hii na uchungu wa namna hii, lakini na furaha nyingi kabisa na kusherehekea wakiwa na furaha sana kabisa kwa sababu ya lile hakikisho ambalo Mungu aliwapatia ya kwamba watakuwa pamoja naye katika umilele wake mbinguni.
Then how much more you the church should go through the little persecution you see on this earth when you know that you must, you will enter eternity with God. How much more should you accept the little ones? Nobody has told you to be crucified upside down.
Hivyo basi je, ni zaidi gani ninyi hapa duniani kajua Kristo wa sasa hivi hapa duniani mapasa kuwa mnapitia katika mateso madogo madogo hapa na pale hapa ulimwenguni mkiwa mwajua vyema na kufahamu ya kwamba mtaingia katika ufalme wa Mungu.
You are companion.
Ya kwamba ninyi ni washirika.
Are you the companion of Jesus?
Je, ni wewe ni mshirika wa Yesu?
Are you the companion of John?
Je, wewe ni mshirika wa Yohana?
Are you the companion of God in the church, the Holy Spirit?
Je, wewe ni mshirika wa Mungu kanisani, Roho Mtakatifu?
Because he says you are companion.
Kwa sababu anasema ya kwamba mshirika mwenzenu.
In the suffering.
Katika mateso.
In the kingdom.
Na ufalme.
In the patient endurance of that suffering.
Na uvumilivu wa saburi wa mateso hayo.
Which is ours in Christ Jesus.
Ambayo ni yetu katika Kristo Yesu.
Have you also met those milestones that mold a Christian ever since you received Jesus?
Je, umeweza kufanya kufikia zile hatua ambazo zinamjenga kabisa na kumbuni Mkristo katika Kristo Yesu?
You want to receive the Lord, lift up your hands.
Iwapo unataka kumpokea Bwana, inua juu mikono yako.
All over the earth right now.
Kote kote duniani sasa hivi.
The mighty Lord Jesus.
Sema Bwana Yesu mkuu.
First of all, I repent.
Kwanza kabisa ninatubu.
And turn away from all sin.
Na kugeuka toka kwa dhambi zote.
And I accept you in my life as my Lord and my Savior.
Nami ninakukubali katika maisha yangu kama Bwana wangu na Mwokozi wangu.
Mighty Lord Jesus.
Bwana Yesu mkuu.
Tonight.
Usiku wa leo.
I surrender my life into your hands.
Nasalimisha maisha yangu mikononi mwako.
And I ask you, my Lord.
Nami nakuuliza wewe Bwana wangu.
Gracious Savior Jesus.
Mwokozi wa thamani Yesu.
My Redeemer.
Mkombozi wangu.
Facilitate me with the Holy Spirit.
Unisaidie na Roho Mtakatifu.
And strengthen my heart.
Na utie nguvu moyo wangu.
That I may share in the suffering.
Ili nipate kushiriki katika mateso.
In the kingdom.
Na ufalme.
And the patient endurance.
Na uvumilivu wa saburi.
And get to live eternally in the new heaven and the new earth.
Na nipate kuishi milele katika mbingu mpya na dunia mpya.
In the new Jerusalem.
Katika Yerusalemu mpya.
Face to face with the Lord God, my God.
Uso kwa uso na Bwana Mungu, Mungu wangu.
In the presence of God. Yahweh.
Katika uwepo wa Mungu Yahweh.
Tonight I'm rejected sin.
Usiku wa leo nimekataa dhambi.
And I am born again.
Nami nimeokoka.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
Amen.
Amina.
If you said that prayer, hallelujah.
Iwapo umesema hilo ombi, hallelujah.
We'll continue.
I told you, it's
very deep. It's a very deep journey. I've been waiting for 1 year to come to you with Revelation, the book of Revelation.
It's a very deep journey. I've been waiting for 1 year to come to you with Revelation.
And so I bless you all. I've decreed that the cripples will get up all over this land of Kenya. The families that were stranded with very poor cripples on the ground in the grass-type homes. The Lord is going to remember you and visit your cripples, visit your houses in a very mighty way, in the mighty name of Jesus.
Nimeamrisha ya kwamba viwete watainuka na kutembea kote kote kwenye taifa hili la Kenya, katika maboma na nyumba ambazo zini maskini sana, nyumba ambazo zimeishi.
And all other homes all over the earth.
Na katika maboma zingine zote kote kote.
I have decreed the blood of Jesus to touch your homes, visit your homes, that God may visit you and raise your cripples. Open blind eyes, open deaf ears. In the mighty name of Jesus, have decreed.
Never. pia nimeamrisha ya kwamba macho ya vipofu yapate kufunguka katika taifa hili katika jina kula
Yesu.
Kote kote kwenye taifa hili.
Let the blind now see.
Waje vipofu sasa
kwa mighty name of Jesus.
Katika jina kula Yesu.
And I've also decreed that let the deaf ears pop open all over this country and be sensitive. In the mighty name of Jesus, strictly based on the words of my tongue.
Pia nimeamrisha ya kwamba masikio ya viziwi yapate kuzipuka marinifu sana kabisa kote kote katika taifa hili kuzingatia tu maneno ya ulimi wangu.
I've also decreed that people get up and walk all over the world. Anybody tuned in globally now, that the Lord visit your living room and raise your cripples and establish the testimony of the blood of Jesus.
Pia nimeamrisha ya kwamba viwete waamuke kote kote kwenye ulimwengu wote mzima. Kila mtu ambaye ananisikiliza sasa hivi, nimeamrisha damu ya Yesu Kristo ipate kuingia katika masebule yenu na kupata kuinua viwete katika jina kula Yesu na kuimarisha na kudhibitisha damu kuu ya Yesu Kristo.
That everybody receive your healing now.
Ya kwamba kila mtu pokeeni uponyaji wenu sasa.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kula Yesu.
Amen. Let's get to worship.
Amina, twende kwa ibada.
Asanteni Yesu na pena. Wait and see the cripples that will get up in this land now.
Bajeni
all over the world. Wait and see what will happen in this land now. And all over the world.
Bajeni na muone kile ambacho kitatendeka kwenye taifa hili sasa na kote kote ulimwenguni.
And all over the world.
Na kote kote ulimwenguni.
Thank you Jesus.
Asante Yesu.
Jesus loves you.
Yesu anawapenda.